Blog Talk Radio.
RIN Zero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi ni intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RIN iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo iya kane umutekano w'abantu b'ibyabo iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RIN Viva
Viva
RIN Viva
Viva
ijwi ry'ihuriro nyarwanda
ivugira Washington DC turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa mbere ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero nk'uko bimenyereye kwa mbere ni umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange ku Munyarwanda yifashe mu Rwanda. Ubukene kubera iki? Ubukene kubera yuko Abanyarwanda baratindahajwe. Ntabwo tucyita ubukungu n'imibereho myiza. N'ubukene n'imibereho mibi kubera yuko Abanyarwanda baratindihajwe. Ibyo naringiye kuvuga, Abanyarwanda baratindihajwe. Abanyarwanda babaye bambaruke nk'uko iyo ndirimbo imaze kubivuga. Abanyarwanda ni banyakujyo, Abanyarwanda ni banyaguhera, Abanyarwanda nta majya n'amazi, Abanyarwanda nta mashyino mu mudiho, Abanyarwanda rwose basigaye barahambiriye akagozi mu nda, icyo kurya cyo nyine ribaruwa riraye, Abanyarwanda rwose bakomeje gukubitika, bitewe na kariya gatsiko kandi kababangamiye. Abanyarwanda nta heza hari imbere hahari, Abanyarwanda bararaswa ku manywa y'ihanga, Abanyarwanda baricwa, Abanyarwanda baricishwa inzara, Abanyarwanda baracuzwa utwabo ngubwo ubuzima Abanyarwanda babayemo. Nta kuntu rero waba ubaye mu buzima bumeze gutyo umbwire ngo noneho yumva ko ari imibereho mibi nyine. Nta bukungu rero nta kiba kigenda nyine n'ubukene n'ugutindahazwa. Byose bijyanira hamwe nyine nuko abantu ugasanga bishwe n'isari, ugasanga abana b'abanyarwanda za bwaki zaratongoye, ugasanga amavunja nuko sinakubwira byose ari urujya n'uruza. Ngubwo rero ubuzima nyine abanyarwanda babeshejwemo na kariya gatsiko, ariko rero abanyarwanda ni mwebwe bo guhaguruka mukirwanaho, kubera yuko ni mwebwe mubabaye, ubabaye ni ubanduruki, ibyo ni mwebwe bikorerwaho. Ariko rero twebwe twese nyine two guhaguruka tukavudukana kariya gatsiko katugejeje ku buce. Bakunzi ba Radio Itahuka rero reka ne kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Urakoze Chantal, waba unyumva neza?
Yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Urakoze cyane Chantal, nanjye ndakumva kandi ndagushuje. Ndasuhuza na Serge mufatanye ku buhanga bw'ibyuma. Ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira, abanyarwanda baba mu Rwanda imbere mu gihugu cyangwa se hanze aha ngaha mu buhungiro aho turi, abo bose bakunda Radio Itahuka, bakunda ihuriro abanyarwanda bose turabashuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage cy'uyu munsi tariki ya 14 z'ukwa gatatu 2022 nikabagema Edouard ukibategurira. Turasuhuza kandi abayoboke bacu n'ibihuriro abanyarwanda aho bari hose ku isi, cyane cyane abo muri Afurika mu karere k'ibiyaga bigari. Twongere kandi dusuhuze n'abandi bose baharanira impinduka, baharanira demokarasi, bakunda ubumwe. Abo bose turabashuhuje, baba abanyapolitiki cyangwa se abo muri sosiyete sivile. Uyu munsi rero tariki ya 14 z'ukwa gatatu 2022 tubafite ikiganiro kiragirwa n'ingingo zigeze kuri eshanu zitari ndende cyane, turagerageza kwihuta. Ndabona ntawe uraza mu kiganiro, ntagize uza ndababwira. Uyu munsi twareba ingingo ya mbere duheraho, twareba ikibazo cya Edouard Bamporiki. Yavuze amagambo akomeye cyane, muramuzi mu itorero, mu matorero ya FPR. Yavuze amagambo akomeye cyane ku byerekeye abantu basabiriza. Turabasomera inkuru. Impamvu tuyigarukaho iyi nkuru, iki kibazo kigarukaho nuko si wowe nyine, hari n'abandi bayobozi bajya bagaragara baseka abantu ngo bambaye nabi, ababita imihirimbire bagira gute, baseka abarwaye amavunja, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse bamwe mwabonye mu mujyi bavuga ngo basabiriza, ngo haruwaje umuntu yirata ku bantu basabiriza cyane, aravuga ngo nibitera hamwe, ngo nimutube imbere mwabitera hamwe mwe. Areba abakecuru, abagore bahetse abana basabiriza, abo bitabita intera hamwe. Donc hari ikibazo cy'uko cyo kwishongora, niko umuntu yabyita kwishongora cyangwa se kwirata ku bantu umuntu yavuga ko basigajwe inyuma n'amateka ya FPR. Abantu bashigajwe inyuma na FPR bakaba barahindutse abakene, ariko ntabwo ari umuyobozi wo muri FPR wagombye kuza gufatira abantu ku gahanga, kwifatira abantu ku gahanga kubera ko bambaye nabi kubera ko bashonje kubera ko basabiriza ntabwo ari we wagombye kubikora ni kosa rikomeye rya politiki rikomeye cyane kugira ngo umuntu uri mushyaka riyobora igihugu kuva 1994 aba ari wifatira abantu kugahanga kubera imibereho mibi babayeho kandi ishyaka rye ariyo ryagombaga kubavana mu bukene kubarinda inzara kubarinda imbeho kubarinda amavunja rikaba ritarabikoze none abagize iryo shyaka bakomeye cyane akaba aribo barimo kuza kwishongora cyangwa se kwifatira guhanga kuri abo bantu ishyaka ryabo ryananiwe kuvana mu bukene kandi ariyo nshingano rifite hashize imyaka 27 urumva ni nko gukina na esheki yawe esheki donc uba ni ikintu giteye ubwoba niyo mpamvu iki ngingo turi buyigaruke ingingo ya kabiri tureba naho batubwira ko mituwele ngo minaroc iriya ministeri ya interiyeri yo yatanze ikiganiro ivuga ko mu cyaro mu biturage abategetsi bakoresha imbaraga z'umurengera mu kwishyuza abantu mituwele barangiza bakatubwira bati mu mujyi wa Kigali hari uturere dutatu tw'umujyi wa Kigali n'utwa nyuma mu gutanga mituwele turibaza ikibazo kimwe eske izo ngufu z'umurengera bakoresha mu giturage hirya kure abaturage bagatanga mituweli cyane kubera ku ngufu kuki batazikoresha i Kigali ni kubera iki abanyakigali basigara inyuma kandi aribo bajijutse bafite n'amafaranga ni kubera iki ahangaho naho harimo ikibazo turareba turibaza niba leta itagira ubwoba gukoresha igitugu cyangwa se ingufu z'umurengera ikoresha mu giturage itagira ubwoba zo kurikoresha mu mujyi wa Kigali impamvu turazireba reka nze ndebe niba hari umuntu uje mu kiganiro ingingo yindi tuganiraho reka nze yishake okay mushimiye ndakubona kwaje uri muri studio ndagwije nabo mukanya indi ngingo ya gatatu tuganira mukanya ni ingingo ya y'ikiro cy'amashanyarazi hari ibintu uriya muntu muri Israel utegeka nyirango no muri Israel mbabare neza sinzi niba ari umuntu Israel ariko ndakeka ko ari umuri Israel utegeka cya kigo gitanga amashanyarazi mu Rwanda gicuruza amashanyarazi cya rege n'uyu n'ubu ari ugitegeka witwa Ron Weiss cyangwa se Ron Weiss mu cyonyi mu kidage yavuze ko ngo amashanyarazi mu Rwanda henda cyane kubera ko ngo inganda zicuruza amashanyarazi ngo zikoreshwa n'amazutu akaba ari cyo yasobanuye yatanze ariko ntabwo yabeshye uriya muntu nibura we ntabwo yabeshye kuko hari indi abandi bantu reka mbabwire amazina yabo ni abantu muri Afrika ikinyamakuru cyitwa Africa Business Com cyatangaje ko u Rwanda ari urwa mbere muri Afrika ukugira umuriro w'amashanyarazi uhenda ahangaha turibaza turareba ingaruka bishobora kugira ku bukungu bw'igihugu n'ingingo turi buganireho ni guverineri witwa Habitegeko w'iburengerazuba ngirengo hari yavuze ko ngo reka ndebe cyangwa ni mu majyaruguru guverineri Habitegeko ibyo byose yavuze ko ngo atashimishijwe n'uko abarimu babakata amafaranga ngo bakata amafaranga ku ngufu yo kubakira ngo abantu bafite ibibazo ngo kubakira abantu bafata imishahara y'abarimu bakayikataho ku ngufu abarimu batabyemeye aravuga ati ntabwo itegeko ryemera umuntu kuba wakata umushahara we ku ngufu atabikwemereye ariko rero ikibazo ntabwo ari ubwa mbere kiba hari ibintu byinshi ari ahantu henshi cyane FPR yikata amafaranga y'abantu ku ngufu imishahara y'abantu ikayikataho ku ngufu kubera imishinga iyi n'iyi ubwo nibyo uriya guverineri Habitegeko avuze niba ari byo niba afite ukuri ni ukuvuga ko abanyarwanda barapfuye barashize kandi nta n'ubwo bagombye kongera gukata amafaranga nako gukata imishahara y'abantu bavanaho imisanzu runaka bagira gute ntabwo ari byo uriya mugabo afite ukuri ariko se kwatariho honyine biragenda bite ibyo bivuze guverineri n'umuntu ukomeye kamemu yavuze ati leta ikora amakosa gukata imishahara y'abantu ku ngufu batayemereye batayihaye uburenganzira ikavanaho imisanzu ishaka ni ikintu abantu bakwiye gutekerezaho kandi kinatwereka ko FPR imaze imyaka n'imyaka nayindi irenganya abaturage ibahohotera ibatwara amafaranga ku ngufu nta burenganzira bayihaye ibatwara amafaranga ku mishahara yabo ni ingingo tuganiraho na ahantu igisagara abaturage bavuga ko ngo ba amatungo yabo ba leta yasoresha inzego zibanze zirabasoresha cyane iyo bajyanye mu isoko kandi ngo harahandi andi masoko ahenduka ariko kandi abantu ku gisagara ntabwo ari ubwa mbere tubabona numuribuka ku munkuru ya Cyuma Hasani yigeze kubatwereka batwereka ukuntu babasoresha kandi abantu babakene cyane ariko FPR ikabasoresha kugeza no ukiriye cyane wanaburaye utagira umunyu utagira gute bakamuca umusoro nako umusanzu wa FPR ungana n'igikombe cy'ibishyimbo mironko y'ibishyimbo cyangwa se mironko y'ibigori angara umwumva ko abantu ku gisagara bafite ibibazo cyane imisanzu n'imisoro igiye kubamara bo reka nakire Jean Pierre mu kiganiro abanza basuhuze no tubone gutangira Jean Pierre uratwumva
ndabumva Edouard namwe muranyumva
wiwi turakumva neza cyane gatara kuri gatara jambo ni ry'abasuhuza batwumva
ya urakoze cyane ndagusuhuza ndasuhuza nabo turi buze gufatanya ariko ndasuhuza cyane cyane Chantal Nyange na Serge bari ku buhanga bw'ibyuma n'abantu bose badukurikira cyane cyane abakunzi baraditahuka abakunzi b'iki kiganiro imibereho mibi y'abaturage hanyuma ngasuhuza n'abantu bose nyine twahagurukiye guharanira impinduka twifuza mu gihugu cyacu ubwo ndizera ko turagira ikiganiro cyiza urakoze
urakoze cyane reka tujye ku ngingo yacu ya mbere rero ingingo yacu ya mbere impamvu nayibabwiye n'uko nazanye ingingo kugira ngo hari inkuru yasohotse mu gihe ko bivuga ngo bambura iki ngo yanenze abasabiriza bitwaje abana iyi nkuru ntabwo ari ubwa mbere tuyumva tuzi ko hari abantu bajya gutira abana kugira ngo bakagenda babahetse noneho bakajya mu muhanda bakajya gusabiriza kuko iyo umuntu ufite umwana mu mugongo abenshi bashobora kumugirira impuhwe ariko abo bana batari ababo nabo batiriye ariko muri iyi nkuru icyo nabonyemo ni uko nabo amafaranga babonye uwo mwana batiye ni nk'aba bamukodesheje nawe asubira inyuma ayo mafaranga yasabirije mu muhanda wamutije umwana nawe akagenda bagapasura numva rero ko burya usabiriza hari abandi nabo baba bakeneye cyane kurushaho bataza mu muhanda kuko niba abasabiriza bajya ku amafaranga babonye bajya kuyasangira n'abandi numva ko abakene ni benshi cyane bo none ikibazo rero kiri ahangaha ni komanteri z'uriya mugabo witwa Edouard Bamporiki ministre wa FPR FPR imaze imyaka 27 gutegeka kiriya gihugu none FPR iratwereka abantu bagwingiye iratwereka abantu mbibutse ikibazo cyo kugwingira ishyaka rimaze imyaka 27 ritegeka perezida wa repubulika akajya hariya akavuga mu nama agafata abategetsi akaba bose akabarundanya muri sale mu cyumba cy'inama akabumvisha akabatuka ababwira ikibazo cy'abana bagwingiye urumva ko icyo kibazo kiba gihari ntabwo ari cy'abahimbye yaje abayobozi bose kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku basenateri hejuru akabashyira mu cyumba Kagame akabwira ikibazo cy'amavunja nuko amavunja aba hari ntabwo ari ibintu babahimba ntabwo ari ibintu abantu bo hanze bahimba ngo bita ngo ni ibigarashi cyangwa se barwanya ubutegetsi ni mu ijwi rya Kagame kubategeka nubwo wabigivugiye avuga ikibazo cy'inzara avuga ikibazo cy'abana bavuye mu mashuri imibare iratwereka ko abantu bari munsi y'umurongo w'ubukene bari munsi 63 bageze kuri 62% tufite abantu batabasha kugura amazi ya robine ibyo ni ibintu duhora dusubiramo abantu batabasha kugura amazi ya robine bakemera kujya kugura kujya kuvoma amazi y'ibishanga kubera ko babuze amazi babuze amafaranga 20 cyangwa se igiceri cy'icumi cyo kugura ijerekani y'amazi meza bakemera bakajya kuvoma amazi yo mu bishanga batera indwara aba bantu turabafite kandi mbere ya 94 numva abantu bose barabasha kugura amazi icyo ngicyo mu cyumve amaraporo ya leta twereka ko hari abantu 16% ngo turabwira Bamporiki turamwibutsa raporo za leta za nisi kiriya kigo kibarusha imibare twereka imibare aho kivuga kiti abantu 16% mu Rwanda binjiza amafaranga 291 ku munsi kandi avoka igura amafaranga 250 ni umuntu yinjiza amafaranga ku munsi yinjiza amafaranga 290 donko bayinjiza nta nubwo ari yo binjiza amafaranga atageze kuri 291 ku munsi abantu 16% amafaranga atageze kandi avuga atageze kuri 290 kandi avuga igura amafaranga 250 ubwo urumva ko ubukene bwa buhagaze niba dufite abandi bantu 38% ngo binjize amafaranga y'u Rwanda atageze ari munsi ya 440 ku munsi kandi avuga igura amafaranga 250 cyangwa se agacupa kafanda kagura amafaranga 140 urumva ko ubukene bwa buhagaze noneho rero umuministre wa leta wo muri FPR akaza akajya hariya ati nta muntu ati gusabiriza ntabwo ari ibyo mu Rwanda ati gusabiriza ntago ari iby'u Rwanda nta munyarwanda ugomba gusabiriza ikintu umuntu yavuga nuko abivuze mu gihe kivi avuze mu gihe uriya mugabo wambura ikidwari ibi bintu abivuze mu gihe cya hariho covid ituma abantu bakena twibutse ko kubera ibazo bya ubukene bwari busanzwe mu Rwanda nakarande birumvikana ariko covid yatumye biba bibi kurushaho kubera ko imibare ya banki mondiali itwereka ko hari abantu bageze kuri 600,000 baguye mu bukene bashyashya batari bakennye byatewe na covid bavuga abantu 60% niko babivuga abantu bageze hafi 600,000 baguye mu bukene banyire bakagwa mu bukene kubera covid kandi bavuze ngo abantu banyire bagwa mu bukene turabibona hejuru haraho urumva ko hari abantu bari batuye babaho nabi wenda afite igiceri ashobora kuba yabona igiceri rimwe na rimwe cyo kugura amazi meza urumva ko iyo aguye mu bukene bimanutse noneho cyageze n'abakikibona kuko nko mu nama ndumva inkuru yasohotse uyu munsi ivuga ngo abadepite ndumva abantu bavuga Kigali cyangwa se bari ku Kimisagara ngire ngo batumye abadepite kubavuganira kugira ngo leta ibafashe ibagoboke ibiciro by'ibiribwa bigabanuke ni ikibazo gikomeye cyane bati nyamuneka mugere mutuvuganize babisobanura batere iyo wumvise ukuntu ibyo bintu babisobanura abo baturage ubona ko ubukene bwiyongereye mu Rwanda muri iyi minsi muri ibi byumweru bibiri bishize bumaze igihe kubera covid n'imitekere bibi ya FPR birumvikana ariko noneho kubera n'iyi ntambara byose bishyize hamwe ubukene bwariyongereye icyo ngicyo ndumva umuntu wese w'umutegetsi ufite igaraga ya minisitiri yamenye ko yagombye kumenya ko ubukene bwiyongereye cyane kubera ko abaturage baravuga bati amafaranga wagiraga 2,000 ukaba wajya guhaha kagaburira abana tuburi bigishoboka abandi bati leta barababwira abadepite bati leta yagombye abana bacu biga mu mashuri leta yagombye kubagaburira ko ntabwo twe tukibona amafaranga yo kuba twabaha rya funguro rya saa sita ntabwo twarakennye ntabwo ayo mafaranga tukiyabona ubwo bisobanuye iki bisobanuye ko wenda mbere ya covid bamwe barayabonaga ayo mafaranga yo kuba bajya kugaburira abana babo batanga amafaranga y'ifunguro rya saa sita ku bana babo none bavuze ati ntabwo bigishoboka leta nirebe uko ubigenza abana bacu bagaburire 100% twe nta mafaranga tukibashe kubona bisobanuye ko abantu rero bakennye kurushaho kandi ibyo ni ibintu byumvikana iyo ibiciro bizamutse by'ibicuruzwa n'iby'ibiribwa bikazamuka amafaranga abantu binjiza umushahara cyangwa se n'amafaranga abantu binjiza atiyongera abantu bagwa mu bukene ibyo ni ibintu byumvikana ibyo twanabize tuti ejo buri leta itaza tubeshya ngo ubukene bwaragabanutse kubera ko n'ibiciro byarazamutse abantu bagakangarana kandi amafaranga binjiza atariyongereye abakene baziyongera icyo kicyo umuministre yagombye kucyumva none araje atubwira ati ubwo mwumvise ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'ubukene aho abantu batabasha kugura amazi aho abantu batabasha kugura mituweli byo wenda bamuriki tunamwibutse wenda ariyo ntihagiye kumva radiyo itahuka ariko niba afite igaradi ya minisitiri yagombye kumenya ko niba mu gihugu tubona abantu bageze kuri 2,000,000 wenda bavuze bati 15% abantu cyangwa 20% aho ngaho abantu batabasha kubona amadolari 3 yo kugura mituweli mu mwaka adatu mu mwaka urumva harimo ikibazo harimo ubukene bukomeye ikindi kinabyerekana nuko bavuga bati abantu babura amafaranga amayero amadolari 3 cyangwa se 3,000 y'amafaranga y'u Rwanda babura amadolari 3 mu mwaka yo kugura mituweli leta ikageraho ibabwira ngo mujye muyishyura mu byiciro ibyo birerekana aho ubukene buba bugeze none rero uriya ministre Edouard Bamporiki ati rekada we ibyo bintu byose ntago yumva ubukene aho buri kandi ubwo bukene tuvuga tuvuze hejuru bugaragarira mu bintu byose nta wundi muntu wagombaga kuburwanya kuvana abaturage mu bukene NFPR kuko NFPR guhera muri 1994 guhera muri 1994 kuko leta imibereho kuzamura imibereho y'abaturage ni inshingano za leta urumva rero niba ari uko ibintu ubukene buhagaze butyo nuvuga ko NFPR ntacyo yakoze kuva muri 1994 ntacyo yakoze akaba kandi uri mugabo bamuri ki ni ministre n'umuntu ukomeye n'umumamburi ukomeye cyane wo muri FPR urumva rero ntabwo ari we nta autorite muri arafite kuza guseka abantu bakenye kubera ko ishyaka rye niryo ryabakenye cyangwa se ryananiwe kubavana mu bukene niyo batabasha kugura amazi FPR nayo ifitemo uruhare niba barwaye amavunja FPR ifitemo uruhare niba bambaye ibyahi wa mugani wa Gatabazi nawe wumva ko bamuri kinago rivuga wenyine Gatabazi ajya hariya ati abaturage bambaye ibyahi baranuka ntibagomba kuza mu biro ambo utegeke uri mu ishyaka ritegeka igihugu kuva 1994 imyaka 27 yose none urukari umutegetsi wo hejuru ukomeye none uratinya guseka abaturage ngo bambaye nabi babuze isabune yo kumesa ubwo se ishyaka ryawe ryakoze iki guhera mu myaka 27 niba abaturage batabasha kugura isabune imyaka 27 mwakoze iki wowe ukajya hariya ukabaseka ibyo byagombye kurwa n'abantu b'abanyamahanga cyangwa se by'umwe abantu bo muri opposition bagombye kuza bakavuga bati ibintu ni ibiki bihagaze bite iri shyaka yasetsa gutyo akoze ibintu nk'ibyo nako nta nubwo twanabiseka twebwe twagenda tukamagana leta ishyaka ririho ritegeka tukaryamagana tukerekana ko ryakoze ntacyo ryakoze niba abantu bageraho nyuma y'imyaka 27 abantu batabasha kugura isabune ni ikibazo gikomeye none ugatabaza ati abantu bambaye ibyahi ntibamesa nta sabune bafite batwereka abantu muri statistike za leta mu byiciro by'ubudehe bati abantu ubungu bageze kuri za miliyoni zingahe miliyoni 2 nishe ngire ngo bavuga ati ntibabasha kugura umunyu babasha kugura isabune nose wajya guha mbese bati kandi batabasha kugura isabune twabonye miliyoni 3,200,000 batabasha kugura agapfukamunwa kuki batajya kuvuga ngo mw'abaturage mwe kuki mutabasha kugura agapfukamunwa ubwo muri bazima mumeze mute niyo batabasha kukagura agapfukamunwa kagura igice kimwe cy'idolari batabasha kwigura agapfukamunwa kamwe kandi umaze imyaka 27 bategeka ni ukuvuga ko wakoze nabi ni ukuvuga ko politiki y'ubukungu ntaho yajyanye igihugu yakenesheje abantu abantu ntibigeze bava mu bukene kuko iyo bava mu bukene babasha kugura isabune babasha kugura agapfukamunwa ntabwo baba barwaye amavunja babasha kwigondera amazi ya rubine agura ijerekana igura amafaranga 20 babasha kuyigondera ibyo bintu by'ibanze urumva rero ko ahangaha kugira ngo ministre wa leta uturuka mu ishyaka ritegeka igihugu hashize imyaka 27 aze kwifatira ku gahanga abaturage hari wa wundi wabize ngo ni mirimbiri urumva numva ari nyira rukunda hari urumva donc ahangaha rero ni ikibazo gikomeye reka turebe uko Edouard Bamporiki yabivuze ni ibintu biteye agahinda gusa undi muntu ashobora kwivuga ariko kugira ngo bivugwe n'umuntu uri mu ishyaka ritegeka igihugu ashize imyaka 27 ni ibintu biteye ubwoba kandi tumwibutse ko gusabiriza ntandi bitaba n'ibihugu bikene n'ibihugu bindi bikize habaho gusabiriza ariko abasabiriza ntawe bamenesha ngo abirukane mu gihugu mu mujyi wa Kigali cyangwa nibagira abashyitsi nagiye inama zikomeye bafate bose babakubure babatoratore bajye kubahisha ahantu kugira ngo abanyamahanga batabona ibyo bintu ntaho biva biba mu Rwanda gusa urumva reka rero turebe iyo nkuru ya iturutse ku muntu w'umuyobozi cyane wo muri FPR ntacyo dupfa nawe ariko umuntu uva mu ishyaka ritegeka ubundi hari ibintu atagomba kuvuga kubera ko ishyaka rye ni ryagombye kuba ryaragombye kuba ryarakemuye ibibazo byose bo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umuco n'urubyiruko Bamporiki Edouard ngiye mu nkuru yanenze ababyeyi basigaye basabiriza bitwaje abana kugira ngo babone agatubutse Bamporiki yanenze abasabiriza bitwaje abana yabigarutseho ubwo yari mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge hizihizwa umunsi mpuzamahanga w'abagore uba buri werurwe tariki ya munani bo muri iki gihe umuntu ugenda mu mujyi wa Kigali ni kenshi ahura n'abagore bahetse abana bari gusaba umuhisi n'umugenzi cyangwa bamwe na bamwe ugasanga umubyeyi yicaye hakurya kure hanyuma umwana we yamutumye gusaba bamuriki yagaragaje ko iyo migenzereze idakwiriye abanyarwanda kazi ati gusabiriza si iby'i Rwanda si iby'abagore si iby'abana kuko ntabwo umunyarwanda akwiye gusabiriza akwiye gufashwa kwibeshaho nawe akifasha kandi twabonye ko ingero nyinshi twabonye ingero nyinshi ni ibintu bishoboka angaha twanamubaza tutarakomeza twamubaza aba bantu bagomba gufashwa nandi ninde muntu wagombye kuba yaragize uruhare mu kugira ngo aba bantu bareke gusabiriza babashe kwitunga kuva mu 94 ninde ni umuntu privé cyangwa ni leta itegeka n'ishyaka riteka kira gihugu angaha ni ikibazo gikomeye angaha iki ni kintu navuze angaha reka ndebe ikindi kintu igikomeye yavuze ku gusabiriza si iby'i Rwanda aho ntaho bitaba ku isi yose bibaho bo none reka dukomeze rero bo yarasabye ko ngo abanyarwanda yanasabye abanyarwanda by'umwihariko abagore n'abagabo kwita ku burere bw'abana babo no kurwanya ubuzererezi yagize ati twasaba ababyeyi b'abanyarwanda yaba abagore n'abagabo ko uburere bw'umwana tubufatanya twirinde umwana wo ku muhanda cyangwa wawingira n'uwata ishuri kubera ko kuba mu mujyi utazi gusoma cyangwa ugwingiye ntabwo ari iby'i Rwanda ngo kuba mu mujyi no mu cyaro se ho ni iby'i Rwanda kuba mu mujyi nako kuba mu cyaro ugwingiye cyangwa utazi gusoma ni byiza cyangwa se nta bantu bakomeye cyane banasomye bibimene mu Rwanda mu mujyi wa Kigali nabo batabayeho neza kandi wenda ari bimene bo reka dukomeze mu yakomeje avuga ko hakenewe umujyi usukuye mu magambo nayo ateye ubwoba yakomeje avuga ko hakenewe umujyi usukuye w'abasirimu ku buryo niyo umuntu yaba ari umukene yafashwa nawe akifasha ariko ntaje gusabiriza reka ndekeraho ngaho murabyumva ubwo iyo umuntu avuze ngo hakenewe umujyi usukuye ngo umuntu yaba ari umukene ngo nabo bakaba bamufasha ngo ariko ntaje gusabiriza ngo ntibashaka umuntu usa nabi ngo bashaka umujyi usukuye utarimo abantu basabiriza ibi ngibi rero bikatugarura kuyama raporo ya Human Rights Watch aho yanenze u Rwanda barureze ko iyo hagiye kuba amanama akomeye mu hariya muri Kigali muri Convention Center hagiye kuba amanama akomeye bakumunzura cyangwa se batoragura indaya abakenye abambaye nabi abasabiriza bose bakaba kumunzura ngo bakajya kubahisha kwa Kabuga noneho umunyamahanga uzaza akabona ahantu hakeye akabona abantu bambaye neza gusa noneho inama yazarangira bakazabarekura bagasubira mu mihanda abo ngabo ba izo ndaya abicuruza bamavunja bagize gute basabiriza bose bakabarekura ariko inama irangiye abanyamahanga batashye murabyumva neza umva ibi ngibi birashimangira neza ibyo u Rwanda ruregwa nawe aravuze ati dukeneye umujyi usukuye ati umuntu ukenye bamufasha ariko ntazajye mu muhanda gusabiriza hanga tukanamubaza ati eske hari itegeko ribuza umukene gutura muri Kigali hari itegeko ribuza umuntu wambaye nabi gutura muri Kigali hari itegeko ribuza umuntu rwamavunde gutura muri Kigali cyangwa usabiriza gutura muri Kigali hari itegeko rimubuza ibintu ni biki twese bo nanabibutsa ko uyu mugabo bamurikiye ntacyo mfa nawe turanitiranwa urumva ntacyo mfa nawe hari inkuru yasohotse ivuga ko ngo yaza mu bihumbi bibiri yaje muri Kigali ngo afite amafaranga 300 y'u Rwanda gusa ngo ariko ubu ngubu amaze kugera kuri amafaranga miliyari ibyo byanditswe n'ibinyamakuru byose byinshi byo mu Rwanda ko amaze ngo ubu ngubu atunze miliyari yayigezeho kandi ngo yarazanye amafaranga 300 gusa mu mujyi wa Kigali ariko ibi ngibi rero niba yarakize vuba hari n'abandi bakenye vuba ibi ni bya bindi bavuga ngo ukize ntuza abikubitira undi urumva ahangaha niko umuntu yavuga ntabwo rero wenda Imana yagize ntabwo abandi bazigize azi ko muri Rwanda ibyo nta muntu utabizi ntayoboye ko hari ubukire bukabije ubusumbane bukabije hagati y'abakire n'abakene umva niba hari abakene bakabije kandi byatewe na politike mbi politike yatumye abantu bamwe bakira cyane abandi bagakena cyane urumva abo bakennye cyane bagomba gusaba abakize cyane ndetse bakanabiba ndetse wenda no mu minsi iri imbere bashobora no kuzabamenesha bakabamenyesha bakabirukankana nabyo birazashoboka hari namakuru twaye tubona bavuga bati abantu bakiri Kigali bajya kumena ibiryo bati hari yazanduba aho bamena imyanda bati kimwe cyakabiri kibari ibiryo usibye ko angaho umuntu atabyemera neza kubera ko akenshi Rwanda rubashaka kwigereranya n'ibihugu byakize kugira ngo berekane ko niba mu Japani bamena ibiryo muri Norvège bakabimena muri Amerika no muri Canada bakabimena nabo bazamutse ari abantu basigaye bamena ibiryo bamena ibiryo urumva ubumva ko bashaka kwishyira ahantu hata kwizamura cyane ibyo ngibyo birumvikana birashoboka iyo nkuru yo kwamena ibiryo ngiye ntabwo nyemera cyane ko barivuga ko se niba ibyo bavuga ari byo bamwe bamena ibiryo abandi batarya barya rimwe na rimwe ni gute abo barya rimwe na rimwe batajya gusaba abamena ibiryo ni gute niba abantu baburara abantu baburara muzi ko hari muterime mu Rwanda yaje ivuga ngo kurya rimwe na rimwe urumva cyangwa se bamwe ababyeyi bagaharira abana urumva donko urumva ko niba hari abantu bakize cyane abandi bakinye cyane bamwe bijuse abandi bicira isazi mujisho urumva ko bamwe bashobora kujya gusaba abandi kandi ubusumbane bukabije ni ishyaka riri ku butegetsi ryabukoze ntabwo rero ari ibintu byaje wahazari kumsa urumva ni politike mbi y'ubukungu yabiteye urumva rero ko niba warakeneshije abantu cyane urumva bukabakenesha ntugiyeho politiki ibavana mu bukene niba bagiye gusabiriza kugira ngo bari wowe uwa mbere wo kujya kuba twifatira ku gahanga uvuge ngo gusabiriza ntabwo byo mu Rwanda nge ndumva atari byo byagombye kuvuga n'amande ku muntu uri kwishyaka riri umuntu uba muri ya FPR muri ya shyaka nitegeka igihugu akareba resulta z'ibyabaye kuva mu ibyo twababwiye byose ibyo bintu byose biranga ubukene biranga abanyarwanda bari mu cyakicyo cy'abanyarwanda bari mu bukene bukabije ibyo uko iyo mibereho yose iterwa nuko nta politique yahabaye kugira ngo babazamure bavane mu bukene urumva rero kubona umuntu ukomoka umuyobozi ukomoka muri iryo shyaka ari ubujya kwifatira ku gahanga nge mbona atari byo kandi ntabwo ari we wenyine nk'ubuzira gatabazi yarabivuze numva na wa mudamu wundi witwa Ngogera Rukundo nawe bagiye ubona baseka abantu cyane baseka ko ari bo n'abakene baranuka ntimuzabakire mu biro ntibamesa ntibagira bate barasabiriza bikakurwa n'abantu muri FPR umuntu udese umuntu asabiriza ati ndabura icya mbere cyo umuntu aburi sabuna ati nyuma y'imyaka 27 ishyaka rya FPR ritegeka umunaniko kuri sabune gute umunaniko kuri amazi gute icyo ngicyo wagisobanura gute arwara amavunja gute nyuma y'imyaka warakoze ikidaboro urumva rero ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye ubwoba reka ndekere aho ngaho ijambo ni ryawe Jean Pierre
uri kunyumva
uri turakumva Jean Pierre
ya urakoze cyane buriya uvuze byinshi kubyerekeranye n'aba bayobozi mu byukuri hejuru y'imyaka 27 ntekereza ko hari abari mu buyobozi nka yewe n'umwe buriya buyobozi nka Minisitiri Gatabazi n'umwe yarimo yenda bamuri kiba yagiye azanyuma gahoro gahoro ariko ikibazo rero kinababaje yenda sino kubibandaho ariko nka buriya bamporiki ntago ari Minisitiri gusa ahubwo ni Minisitiri w'urubyiruko bari abanyeshuri batamashuri bari abana batumwa gusabiriza batumwe n'ababyeyi babo akenshi baba bavukiye hari abana bavuka ku bagore badafite abagabo cyangwa niyo baba bafite ariko bakaba bakenye bari bose ni urubyiruko bari mu maboko ye ahubwo yakwiye kwiseka ati ntacyo dukora kubera yuko niba imyaka ingana gutyo bari ku buyobozi abantu nyine bakaba basabiriza ku buryo bugayitse nk'uko yarabivuze ntaho badasabiriza ariko hari abo usanga bigereranyije ariko niba we abone ko ari ikibazo ahubwo yagombye kwibaza impamvu ibitera kandi ariyo bayikereye ariyo batumye iyo mpamvu ibaho mu by'ukuri yenda uretse twavuze ni ku bya covid ku covid yagenze abana bagata amashuri ntibakomeze kwiga nyine ngo barangize ibyiciro byabo kubera ubukene ariko muri iki gihe biri byariyongereye cyane ntekereza ko nabira ibintu byo gufunga imipaka buriya hari ikibazo cy'uko bafunze imipaka mu iminsi ishize imyaka igera kuri itatu yenda nk'imipaka y'Uganda ifunze Burundi ho ni myinshi ariko buri ingaruka akenshi zizajya zigaragara n'ubu nyuma nyine nubwo bavuga ngo barayifunguye ariko ingaruka zo zizakomeza zibeho zishobora no gutwara imyaka itatu ine kubera ibi bintu byagiye biba bagiye bakora kandi mu gihe cy'ubuhererekane ubwo rero kuba yige avuga ko hari abana basabiriza ibyo ahubwo yitege benshi ntago bari baza bazaba benshi ahubwo kurushaho kandi nawe yenda nubwo avuga yuko yenda yaba yarabonye amafaranga ariko bashobora kuzamuntu binyibutsa biri muri biriya bihe by'intambara Edward muri za 1993 abantu bavaga mu nkambi za Nyacyonga kubera intambara abashoboye kuza nyine bakagera I Kigali mu mujyi ugasanga barasabiriza nyine kuko babaga ari impunzi ariko abantu no mu mujyi Kigali batari bamenyereye nyine kubona abantu b'impunzi basabiriza abantu babyumve neza bamwe ntibamenye ko hari ikibazo kinakomeye cyane ariko ikibazo cyari gikomeye hari intambara abantu baravuye mu byabo abandi baragiye mu makambi ariko mu Rwanda rero hari igihe nyine ujya wibaza nk'ibintu Perezida Kagame yajyaga avuga ngo ese ngo bamukura ku butegetsi byagenze gute ngo nta ntambara ya ngo ese ngo bazakoresha intambara ngo bazakoresha amatora bazakoresha iki ariko noneho igihugu aho gihagaze kimeze kirutwa n'ikiri mu ntambara ahubwo mu ntambara igaragara nyine y'amasasu igihugu uburyo abaturage bitwaye birutwa n'ibiri mu ntambara kandi byagiye bigaragara no kubiri yabyegeranyo bavuga abaturage babaye yuko u Rwanda rumeze nka biriya bihugu bya Syria donc abaturage babaye nka biriya bihugu bihoramo intambara za Syria menya ahubwo u Rwanda rushwa na za Somalia urumva igihugu uko kimeze uko nguku kirutwa n'igihugu kiri mu ntambara uko abaturage bameze imibereho ibiciro by'ibiribwa aho zubivuga kuko abenshi baranibaza bati intambara n'igihe yabaga nyine muri 90 kuva muri 90 ntabwo leta y'u Rwanda yahirahiye ngo ivuge ngo igiye gufunga imipaka leta yari iri icyo gihe kandi bari babiza aho nyine inkotanyi zateraga ziturutse ariko zarinjiraga nyine zinjiye ku mipaka ariko bo bari kuvuga bati leta dufunga imipaka na mbere y'igihe bari kwitegura cyangwa iyi ntambara yarimo ariko ntibyiza bikorwa kubera iki bari bazi ingaruka zari kwiyongera ariko ubu ngubu urabona umuntu mu gitondo arabyutse yarose nabi yenda yarose ngo hari abantu bateye igihugu ngo agiye gufunga imipaka n'ubutegetsi bubi bira n'ubutegetsi bubi bakorera n'ubutegetsi abenshi batatinya kuvuga ko ari ubutegetsi bwa Satani rwose kuko ntago hari ibibazo byinshi bihari bibabaje abaturage ariko ubutegetsi bukabafata nkaho ntacyabaye nk'ubwo bamuri cyavuze ati gusabiriza si ibintu by'u Rwanda ubwo se materima bari gukoresha abayibwira ko umuntu wagiye gusabiriza agiye kubera ushake bwe yumvise ko nta yindi shuwa afite aravuga ati kugira ngo mbone icyo kurya mbone icyo kuramuka kuko naramuka reka njye gusabiriza nibyo byo kohereza abana nta mayeri ariko nyine nta mayeri yo kugira ngo abantu birwaneho izo terime zagenda akoresha mu by'ukuri zerekana ikintu gisa nkaho ari nko kunyenga abantu yuko ibyo barimo nyine atari ibintu ngo by'u Rwanda ibitari by'u Rwanda wabivana hehe kandi ko bihakorerwa ibitari by'u Rwanda ni ibihe mu gihe umuturage ari kwirengera urebye rero usanga ni ibintu byo kwishongora no kwirata mu by'ukuri utamutandukanye na Perezida Kagame iyo ari kugendera mu ndege abanyarwanda bakenye abarimu badahembwa urebye nyine ngo umwe rituruka ibukuru nyine ugakwira hose ariko buriya ni sisteme yubakiwe ku butegetsi bwa Kagame ntago wagafashe indege ebyiri zirwe ugiye gusura umuntu ugiye gusura ikindi gihugu ugenda indege ebyiri ziguherekeje kandi uzi ko abaturage mu by'ukuri bakennye bakeneye n'amazi bakeneye kwivuza bakeneye ibintu byose byose twirirwa tuvuga none se ubwo urumva Bamporiki nawe nyine nyine ni ukubyina imbyino Sebuja yateye akikiriza iyo ngiyo gusa abanyarwanda nyine byose baba bibona kuko biba binababaje ntago abantu barekeraho hari abagomba guhaguruka bakabivuga bakabyamagana ntago nerega ni hari igihe abantu bireba batibwira ngo barakize cyangwa bameze neza yenda tuvuge ko afite iyo miliyarida kandi yanayibonye ku mayeri hari amayeri yakoresheje kugira ngo ayagerewe ariko ntago ariko abantu bose bafite ayo mayeri kandi nanone niyo yayabona agomba kumenya yuko wa mugani hari abandi bakennye kurushaho bamwe uwo yarakize ariko hari abakennye abo rero yagombye kubareba ahubwo byanga ashoboka ari umuntu muzima akavuga ati burya ibyo twakoze si byo reka tugabane noneho nabo bari kujya basabiriza erega hari ibintu buriya biyibagiza ntuza muri za 45 muri za 55 ni ukuvuga mu gihe umwami Rudahigwa yategekaga yafashe yabonye ko bikabije ibintu by'ubucakara ibintu byo guhenda abantu afata abwira abayobozi bakuru bari icyo gihe arabwira ati mugabane n'abaturage ati mugabane ibyo mutunze mubigabanye ababungirije kuko imbere bajyaga abashefu barakorerwaga badahe bakorera batabahemba barabwira ati noneho ibyo mufite nimubigabane nabo urumva nuko yabonaga ubukene bwabarenze kandi we abo bashefu n'abandi bantu bakomeye b'ibwami babaga bafite amafaranga menshi cyane noneho nanjye ngo amafaranga bari bafite ubukungu bwinshi cyane ndavuga byerekeranye nk'inka n'imirima nyine myiza kandi yera noneho we icyo yashyizeho yaravuze ati nimugabane n'abo mukoresha n'abo ngabo abo nyine mukoresha mudahemba n'abo ngabo babaheka n'abo ngabo nyine bakora ibi baragabana iyo mirima n'inka n'iki byose kugira ngo nabo babeho naho rero nibona bamporiki ashobora kugira iyo miliyari akaba nahembwa umushahara yenda nka miliyoni nk'eshatu cyangwa enye akabona uwo muturage utagira ifaranga na rimwe cyangwa udashobora no kubona icyagaburira umwana we akajya kuvuga ko atari iby'i Rwanda ibyo ni iby'i Rwanda kubera ko aribo babikereye ubwo rero byabaye iby'i Rwanda nibwo bitari bihari kandi amenye yuko byagiyeho kubera we ntabwo byagiyeho kubera nyine abanyarwanda babyifuzaga ariko uko nguko kwigira umuntu munini muremure wo hejuru kutamenya ko abakene kutamenya ko nawe aho yavuye uko hari hameze kera ibyo ni ibintu bigira ingaruka mu banyarwanda ntekereza ko binagayitse ku muntu nawe wavuye ahantu hatari heza ariko yakumva ko umuntu yasabirije akumva ko ari sakirirego ntekereza ko ari kwa kundi abantu bamwe bakanimenya ngo bamenye urwego bariho n'uburyo barugezeho rero uretse nawe wenyine na Gatabazi nawe nigeze mubona arimo abyina ikinimba n'ahantu bamushyize ku ma Twitter n'ahantu hose avuga yuko ngo abwira abo baturage ni mu majyaruguru ngo ko Kagame ngo Perezida Kagame ngo yababereye akabando kibaza ni akabando kabajyana hehe ko ubukene bubishe urumva kandi ni nyine nk'uko abivuze niwe wahoze avuga ko ngo banuka abo baturage bo mu majyaruguru banuka ubwo se noneho ubu ngubu yababereye akabando atuma yabaretse gutuma banuka se ibyo ni ibintu mu by'ukuri bariya abategetsi bafite ikibazo gikomeye cyane kutita ku banyarwanda ariko ubwo kurumva ko ni ko sebuja yabatoje kwirata yabatoje kwigira abantu ngo babakire batagira abakene mbese ko igihugu kitagira abakene ibyo rero ugasanga ari ukwibeshya mu by'ukuri ntago ntabwo baba babeshya ubwabo baribeshya kubera ko ibyo byose birahari amaso y'abanyarwanda arabyerekana ariko bafite n'uburyo nyine urabona inkuru nka ziriya zikomeye abantu bazerekanaga nka bariya ba cyuma urabona nubwo tubona inkuru nk'izigizi ariko ari inkuru zirenzeho tutabona kubera yuko abantu nka bariya babafunze bakaba bafite impamvu zo kubafunga kubera ko badashaka kubera ibintu byose bigera hanze kuko urebye nka cyuma iyo urebye usanga nta kintu afungiye mu by'ukuri uriya dogiteri ufunze wundi uriya ushatse gushinga ishyaka nawe urebye nta kintu bafungiwe ni ukubarega ibintu gusa by'aho ngaho ugasanga bamushyize muri gereza bakanamwicazamo ntacibwe urubanza akamera nk'umuntu ufashweho imbohe nyine uziritse urumva rero ni ikibazo iriya leta ntabwo nzi ibyo irimo ikora uwo ni umuntu ukora muri n'umuntu uyoboye abantu ni umuntu ushinzwe minisiteri nonese ninde wundi wabikora yaba Gatabazi yaba Bamporiki yaba n'abandi bose n'uriya minisitiri Nyirarukundo nawe wigeze kujya atuka abantu bose niba minisitiri adashobora kubikora se ninde wabikora wundi Perezida Kagame nawe niko ameze wasanga birataho abereka ko ngo bikorwa abanyarwanda bakora kubera ubukene kubera imibereho mibi ngo atari iby'i Rwanda akumva ko ngo we ari umuntu ukomeye w'ikirenga ejo bundi bigeze twigeze kumva avuga yuko ngo we ngo nta ngo afite ibintu ngo ntawamufata ngo kubera yuko ngo afite mbese ibintu bibera hariya n'agahomamunwa ariko rero Edwari njye ndumva iriya leta igeze igihe cyo kugira ngo ijye ruhande kuko ibyo turi kubona ubu ngubu mu by'ukuri ufashe igihugu kiri mu ntambara icyo ari cyo cyose wafata kiri mu ntambara nka ziriya za Siriya niyo nibanze kuko ariyo iherutse intambara cyane yenda na Ukraine niko imeze ariko igihugu cy'u Rwanda uko abaturage bariho kugeza ubu ngubu bariho mu buzima bubi cyane bumeze nk'ibihugu bindi biri mu ntambara rwose igihari kandi urumva leta imaze imyaka 27 itegeka ni imyaka myinshi ntago baragumbye kuba baravuze bati ibintu twabigezeho ibitwabigezeho bakabwira abaturage bati mbese nkaburiya nkiriya manda yihaye muri 17 ntagihe kubera yuko hari ibintu byinshi atigeze ageraho bari bashyizeho biriya bya vision 2020 ntayo ntayobigeze bageraho ibintu byose byaguye mu nyanja ningeze numva abantu bavuga bati amahame ya FPL yari ifite yabeshya abantu bagomba no kubivuga bakajya babibwira abantu bakabwira abantu bo muri FPL cyane cyane bakavuga bati ibyo mwatwijeje nta na kimwe mwagezeho muveho rero muha abaturage amahoro mubareke mufunze mubafungure kubera ko ahanini erega buriya nta nubwo banavuga bati turabahaye ariko nibura abafunzwe bafungira kuvuga ibitekerezo byabo bafungure iriya leta ntabwo ishobora kubikora kandi izi neza ko ariho ikibazo kiri niba bashoboye gufungura abantu nka tuwe nk'aba bacyuma bavugisha ukuri bakarasira bayidamange ibyo byerekana yuko mu by'ukuri bavuze bati icyaha turakemeye ntabwo iby'abaturage bari badukeneyemo twabibahaye ariko bo ahubwo barafunga abandi bakongera kandi nanone niyo bafunze bariya abantu nabo bafite imiryango yabo igakomeza ikababara none se ubwo urumva bari kongera deja ikibazo kubera yuko none se abana baba bariya bafunzwe ntibazajya gusabiriza abo bari batunze abo bahaga akazi bariya bakimuba bahaga abantu akazi hirya no hino abana babo usumva batazajya gusabiriza bazajya gusabiriza ku muhanda ubwo rero ngo bamuriki ahubwo bivugaga ngo ibintu si iby'i Rwanda ahubwo ngiye kubona kuruta n'uko yabibonaga bishobora no kwishyura inshuro zirenga 10 nk'uko yabibonaga kuko nta kintu ari gukora cyo guteganyiriza abaturage uretse covid rero gufunga imipaka n'ibindi byorezo bizakomeza bindi ubusirikire uko byiyongereye n'induri bari gukora iki kugira ngo bigabanuke hari icyo nani kintu bafite cyo kuba banakora ahubwo uretse Imana izabakiza ariko rero abasabiriza rwose bo babitege nicyo tugiye kubona gusa kandi nibo biri ku gatwe kabo ntago bazavuga ngo ntago bari babizi bagomba guteganya icyakorwa kandi hari byinshi bivugwa ariko abo bitako ari opozisiyo usanga ngo babita ko ngo ari abantu banga ubutegetsi aho banabumvise ngo babafashe nyine kubera ko FPL yo kubona ibitekerezo byayo bisa n'ibyashaje n'ibyo bari bafite ntacyo byakoze ariko ahubwo barongera amakosa ku yandi ni ikibazo rero Edward ndumva ibintu by'abantu babivuga ni birebire nakureka ugakomeza ndumva
nako urakoze cyane Jean Pierre reka duhe twakire mbaduko mu kiganiro baduko uratwumva
yego ndabumva
unazwe turi kumva neza cyane mbaduko nize ko ngingo wayikurikiye uramutse ufite igitekerezo cya wagitanga noneho warangiza tukajya ku ngingo yacu ya kabiri ijambo ni ryawe mbaduko
ntabwo numvise hatangira
ntabwo ingingo ntabwo yumvise
Jean Pierre ndamwumvise ariko ingingo yose uko mwayatangiye ntabwo nayumvise
reka tuyo ku ya kabiri ni aho uriya minisitiri Bamporiki Edouard yavuze yifatiye ku gahanga abantu basabiriza mu mujyi wa Kigali ariko twanaganiriyeho reka tujye ku ngingo ya kabiri sibyo
nta kibazo urakoze ariko ndabanza
mbaguhuze reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri
reka mbaze usuhuze nsuhuze Jean Pierre maze kumva nsuhuze Madame Chantal mushyize muri studio kandi nsuhuze na Serge n'abandi bose baduteze amatwi murakoze cyane
urakoze cyane ingingo yacu ya kabiri turareba ikibazo cy'abantu ngo bakubitirwa mitiweli hari article yasohotse bavuga ko ngo uturere dutatu tw'umujyi wa Kigali ngo tuza ku myanya ya nyuma mu gutanga mitiweli dongo tukaza ku mwanya wa 30, 27, 29 ngire ngo donc aba nibo baza ku myanya ya nyuma bafite pourcentage nyine donc abantu mu mujyi batanga mituweli nabi cyane bigatuma ari byo babanyuma mu Rwanda urumva uturere dutatu za Kicukiro hariya zose zikaza ku myanya ya nyuma aha rero ikibazo gihari twibaza mu cyaro bavuga ko batanga mituweli neza kurusha mu mujyi ko ari ngwagira za 90 bavuga ko ari za 90% ariko mu cyaro none bakatwereka ko ni abantu bo muri Minaloke babivuga byavuzwe n'uwitwa Asumuta Ingabire ngire ngo umusekretari jenerali muri Minaloc muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko ngo yihanangiriza abayobozi ngo bakoresha imbaraga z'umurengera mu kwaka abaturage mitiweli kuko yavugaga ngo abaturage ngo bara bakoreshaho imbaraga rimwe na rimwe ngo bakayimana serivisi ubundi twagiye tubonana naho babafunga bakabafunga n'amatungo n'ibiki byose ubundi dongo bakamwima serivisi bati nta serivisi nimuzabona utaratanga mitiweli ibintu byo ngibyo ibyo ni ibintu bizwi ngo bari n'abafata bakirwa batemberana mu muhanda kwa kunikira bafataraga umuntu ibarate bakamufata bakirwa bamutembereza ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ko agahato cyangwa se imbaraga z'umurengera zituma mu giturage babona abantu benshi batanga mitiweli urumva ko batoga ku ngufu niko umuntu yabivuga mu mugi rero ntibatanga mitiweli tukibaza impamvu se izo ngufu bakoresha mu giturage bagakoresha ingufu z'umurengera abaturage bagatanga mitiweli ku gitugu kuki batabikoresha mu mugi angaha ni ikibazo umuntu yakwibaza ariko nanone ikibazo umuntu yagisubiza mu buryo bworoshye ugereranyije ubona ko mu mugi yurebye neza ubona mu mugi hari abanyamahanga benshi mu mugi ni ku rurembo haba hahita abanyamahanga mu mugi hari za media abanyamahanga hari za mbega itangazamakuru rirahari donko ni n'abanyamahanga benshi n'iki byose n'uruvunganzoka rw'abantu kandi muzi ko uriya leta y'u Rwanda igunda guhisha ibintu nizo mpamvu uriya izira mbaraga z'umurengera bafata abaturage bakabafunga bakabima serivisi bakagira gute harimo n'aba bategeka ngo bagurishe ihene bagurishe ingurube bagire gute batanga mitiweli mbega ku ngufu bakanabafunga mbega bamwe bakabafunga n'amatungo ibyo murabizi ibyo icyo gitugu bakoresha mu cyaro kugikoresha mu mugi birakomeye kubera ko nyine leta y'u Rwanda irahisha ntibishaka ko abanyamahanga bamenya ko icyo gitugu bakimenya nimwaho bakijyana iyo ngiyo kure mu misozi ariko mu mugi ntibagikoresha none batagikoresha rero abantu baho nabo ntibagure mitiweli umva kugira ntabwo bisoro byoroshye kubona ko abantu bajijutse mu mugi wa Kigali bafite n'ubushobozi dongo bafite amikoro kurushaho mu giturage aribo bagura mitiweli nabi bakaza ku myanya ya nyuma kandi abo mu mugi nako mu cyaro badafite uburyo badafite ubushobozi aribo bajyahejwe ariko ibanga ririhe ni biriya byasobanuwe na secretary general muri Minaroc uriya Asumutaye Ingabire avuga ko bakoresha igitugu cyane cy'umurengera rero mu mugi nta kwerezo mpamvu ngiye niko mbitekereza icyo gitugu bakoresha ku baturage ndi mu misozi kure mu cyaro ntabwo bagikoresha i Kigali kubera batinya za media batinya abanyamahanga bashaka kwerekana isura nziza ko badakoresha igitugu usibye wenda mu mbabare nakwisegura nkariya muri za barya bakoresha igitugu gikomeye cyane ariko ntekereza ko muri rusange iziriya ngufu bakoresha mu giturage batazi koresha Kigali kubera ibyo bintu babitegeka kabari zo mpamvu ubona wa mugani ariya makomini cyangwa se turiya turi tw'umujyi wa Kigali abantu batitabira gutanga mitiweli kandi bafite ubushobozi reka ndekere aho ngaho wenda n'undi wese ashobora gutanga kubyumva ukundi ariko nyine ko mbyumva ijambo ni ryawe niyambaduka
urakoze cyane nubwo ariko nasanze mwarangije sinabura akantu gato yavuga kuri Bamporiki uriya Igwari kuko ibintu nubwo nta numve neza ibyo bavuga ariko
ntabwo ejo rya risoka neza maduko harimo amakaraza rwose harimo amakaraza
reka mbivuyeho
wava aho kongera ukinjira reka mbe mpaye ijambo Jean Pierre niba hari igitekerezo kigufi cyane ufite kuri iyi ngingo ya mitiweli wagitanga rero tugahamba dukumbukanye kigufi cyane ariko Jean Pierre urakumva Jean Pierre uratwumva?
Ndabumva Edouard.
Yee watanga igitekerezo cyawe kigufi cyane ariko kugira ngo mbere yuko mba agaruka tukamuha ijambo.
Okay. Bo ntabwo ari navugaho byinshi cyane gusa buriya rega mu giturage no mu cyaro bigiye bitandukanye kandi n'ibintu byumvikana mu cyaro akenshi nta kontrole zihari birangi gusa kera iyo twigaga abanyeshuri wasangaga nyine abantu biga nko mu cyaro dushobora kubara nta mezi abiri atatu nta muyobozi wo hejuru wuje kudukonda mbese umwarimu yica agakiza akora ibyo ashaka kubera yuko nyine nta kontrole zihari bamwe bakajya kwinywera bakajya gusinda bariho bigiraga mu kabiri mu masaha yo kwigisha ariko umwarimu wo mu mujyi ntabwo ibyo yabikora naho rero ku byerekeranye no gutanga mituweli mu by'ukuri ntabwo i Kigali bagoranye kandi n'amaso babareba cyane naho kamera zaziye noneho cyangwa se aya matelefone uzi ko umuntu aba afite telefone mu ntoki ze yigendera agahita agufata ifoto nyine icyo gihe waba urimo gukora agakosa gatoya nyine kakaba kagiye hanze ubu rero kuba batanga mituweli mu mujyi ni bashobora no kutabashyiraho ingufu akari naho hava menshi ariko nanone dushobora no kongeraho n'uburyo abantu baho baba bajijutse ni abantu bajijutse buri wese abona ifaranga rimugoye ariko kugira ngo bayatange nibo bazi akamaro kayo mbese ubwo rero leta uburyo bwose yakoresha kugira ngo abantu batange mituweli icyangombwa nuko bayabona ariko buriya no mu cyaro haba akarengane gakomeye cyane bariya ba gitifu bariya bo mu nzego zo hasi bakarenganya abantu uzajya usanga hari n'abantu nk'aba bantu bita abapasitoro nyine bajya kubeshya abantu bigisha kugira ngo bambure abaturage kubera ko ntawe ubakontorora nyine icyo navuga nuko mu cyaro buriya aho ingufu zaba hose ariko byanze bikunze mu cyaro haba hari ubu abantu ntibajijutse cyane ikindi kandi ntabwo biba biri bugere ku butegetsi vuba mu mujyi rero birumvikana ko ari haba horoshye kugera ku baturage ariko buriya ugiye gusanga urebye nk'amafaranga atangwa ari menshi anava mu mujyi kubera yuko nyine haba hari n'akazi nawe baba banayafite ibya FPR kuri mituweli nyine kandi nanone ugasanga n'abivuza cyane bashobora kuba ari nabo mu mujyi kuko ari nabo baba ari benshi njye numva nta bintu byinshi nabivugaho gusa
ntegera aho ngaho duhe ijambo urakoze cyane reka duhe ijambo mbaduko uratwumva
ndabumva nizeye ko bishobora kuba bivugika neza ubu
meze neza noneho turakumva
ariko nyine za netiwake wanjye bira hari igihe njye kubona umuntu navuye uretse kumva aho mutari ntari kuvuga reka ngerageze noneho nabamurike duhari reka mbe mwihoreye ahubwo reka mvuga akantu gatoya nyine kuri icyo kibazo cya mituweli icyo nashimangira ni uko mu gihugu cy'u Rwanda kuvuga ngo ntabwo bakoresha imbaraga z'umurengeraho tukaba ari ugusetsa imikara ahubwo nicyo kintu gikora gusa ariko mu kintu cyose gikorwa muri leta ya Kagame ntaho nzi badakoresha imbaraga z'umurengera njye nta ntahamwe nzi noneho rero ibyo uriya mudamu yavuze ni biriya bahora bavuga byo bakora byo kurutsa ariko ntabwo babihuye n'ukuri kuko buri teka ibintu bibi byose babishyira ku ruhande bakabyivanaho uribuka ko kera basoreshaga n'inkoko n'igi ariko bakavuga ngo ntabwo byemewe ko basoresha abaturage n'iki cyose bigeraho biracubye muzi cyatumye nyine bafunga bariya ba cyuma hasani bariya bakarasira ya mabure n'abandi bantu benshi bavugaga ibibazo berekana ibibazo by'abaturage byo mu Rwanda noneho rero kukinyiye ngo abaturage mu giturage ngo batange mituweli nyinshi cyane hafi 86% ariko muri Kigali mu mujyi ugasanga batanga make cyane cyangwa batanga mituweli itari nyinshi cyane icyo cyerekana ntabwo ari uko ngo bagira isoni ngo kuko bayivuze cyangwa ngo kubera ngo amahanga yose ababa abadiplomate abantu bose Kigali ibintu baba babahanze ijisho aho ngaho ntabwo ariko mbikeka cyane kuko iriya leta ntabwo bariya abagabo bo muri iriya leta ntabwo bagira isoni kandi bazi kurimanganya cyane ahubwo njye nkeka ko abanyakigali bazi ubwenge bakamenya guhangana nabo kandi bakamenya bazi duruwa zabo bazi ko impamvu batuye n'icyo bamarira ibyo byose baje kubijanisha bakaba babona inyungu bakuramo n'izo badakuramo ntabwo najya gutanga mituweli nta burayi umuntu uzi gusoma no kwandika umuntu wize primaire akayirangiza umuntu wize amashuri yisumbuye ashobora kubijanisha akavuga ati izo nyungu bari kumbwira bari kumpatira ntaho zihuriye n'ibyo bindi nkeneye n'ibindi bintu nkeneye ko abantu bajya mu ishuri ko umugore nawe agira icyo abona ko mu rugo duhaha tukarya iby'ibanze tubanze tubikore nitumarangije kubikora n'ibindi turabikora no kwivuza tuzajya twivuza ariko priorite ntabwo arahangahe naho mu giturage rero nta chance nta kwinyagambura baba bafite none urugero natanga ku Kigali byo kuvuga ko muri Kigali naho bagiye bakorera amarurerwa babivuze banyahe mumbeze ko gucura urubanza nizeye ko mwumvise bagiye kururangiza kandi bazacyura umunyu abaturage muri banyahe ntacyo bazabona ibyifuzo byabo ntibizubahirizwa hanyuma ndibutsa yuko Rwigara Senapol bamwiciye i Kigali abo badiplomate bari bahari Kizito Mihigo bamwiciye i Kigali abo badiplomate bari bahari Makuza Bertrand bamwiciye i Kigali abo badiplomate n'abantu bose bari bahari n'ibindi byinshi bibera muri Kigali ujya kubona ukabona batunaguye imirambo cyangwa imirambo imwe bayimanitse bayishyize kuri za rompuwe cyangwa mu makuru y'imihanda donko iriya leta ibyo kuvuga ngo igituma nyine abaturage batanga mituweli ni uko bashyira igitugu kinini cyane kinini kuko ibintu babikora ku gahato hanyuma abaturage bo muri Kigali ko bakaba bajijutse bashobora no gukwepana no kureba ukuntu no kwirengera bakabazi ko mituweli atari yo kamara kuko hari n'ibindi byinshi bikenewe byo niko yabivuga niko mbibona naho imbaraga zirengera zo muri ruriya Rwanda nicyo gikora gusa murakoze
murakoze cyane reka tujye kuri ku ngingo yacu ya gatatu wenda uranadufasha mbaduko ni ahantu uriya mugabo witwa Ron Weiss cyangwa se Ron Weiss utegeka REG cya kigo gicuruza amashanyarazi mu Rwanda Ron Weiss wenda Ron Weiss simbizi ubwo n'uwo muri Israel ngire ngo yavuze ko ngo amashanyarazi yo mu Rwanda ngo ahenda cyane kubera ko ngo inganda ngo ziyatanga ngo zikoresha amazutu bo noneho abatanga imibare aravuga ngo kilowateri imwe ngo mu isaha mu Rwanda ngo igura hagati ya 0.27 mu idolari 0.27 by'idolari hagati donc 0.27 na 0.32 by'idolari ngo akaba ari amafaranga menshi cyane kuri kilowateri imwe mu isaha niwe wabyivugiye utegeka regi noneho hari undi muntu watwereje inkuru ushobora kuba nawe mbaduko iyo nkuru ivuga yanditswe na Africa Business Com ivuga ko ngo muri Afrika u Rwanda ari rwo ruri ku isonga mu kugira amashanyarazi ahenze bakavuga ko ngo kilowateri imwe mu isaha mu Rwanda ngo ari 0.26 by'idolari noneho bakabarisha bakavuga ati ku munsi ugizwe n'amasaha 28 ubwo umuntu yacana umuriro w'amadolari 6.24 n'amasantimu 28 noneho mu kwezi ukazacana umuriro w'amadolari 194.42 u Rwanda ni rwo ruri ku isonga mu kugira amashanyarazi ahenze ruzi imbere ya za Burkina Faso ruzi imbere ya za Mali ruzi imbere ya za Togo ruzi imbere ya za Kenya noneho umuntu akibaza ati aya mashanyarazi ahenze ko bajya batubwira ngo mu Rwanda bashaka ko abantu bose bazabona amashanyarazi amadolari 198 ku kwezi cyangwa se 1,192 mu kwezi by'amashanyarazi byo kuriha amashanyarazi abantu bazavana he ese abantu bose bashobora kwigondera amashanyarazi ukurikije amafaranga abantu binjiza mu Rwanda biriya byiciro byo hasi amashanyarazi ku bantu bose arashoboka icyo ni ikibazo njye nabajije kenze amashanyarazi ku bantu bose arashoboka ukurikije igiciro cyayo ugakurikiza n'amafaranga abantu binjiza aho ngaho niba abantu bagomba kwirihira niba batayirihira wenda leta izabahera ubuntu byo birashoboka cyangwa se bakafite undi muntu uzajya bishyura amafaranga ku kwezi byo byakunda byo nabona bihakana ariko niba abantu bazirihira ukurikije amafaranga bo binjiza ku kwezi niba bazirihira amashanyarazi byakunda ko abantu bose babasha kuriha amashanyarazi aho ngaho ni ikibazo njye nibaza ikindi ari amashanyarazi ahenze cyane urumva ko u Rwanda ruri ku isonga mu kugira amashanyarazi ahenze muri Afurika bishobora kuba ari nazo mpamvu ubona ibintu by'inganda ibintu by'abashoramari akenshi batirukira kujya mu Rwanda kubera ko urumva iyo amashanyarazi ahenda uruga ibyo ukora mu nganda byose nabyo biba bihenda akaba ari ikibazo gikomeye cyane ku bashoramari reka ndikira aho ngaho mbaduko utwungure igitekerezo kuri iyi ngingo mbaduko urakumva
nanjye muranyumva
wewe turakumva
ya urakoze ya biriya nyandiko yo muri mu gihe ya Ron Weiss warege yasobanuraga numva bamuhaye interview agasobanura nyine ibibazo aho bituruka ikintu cya mbere cyantangaje ntabwo mbizi na gatoya ni ukuntu ngo bafite amashanyarazi aturuka za moteri zikoreshwa n'amazutu kandi neza ejo bundi bazubatse ejo bundi naho leta za mbere ntabwo zakoreshaga biriya bintu biteye isoni biteye n'agahinda kandi akagerwa tubeshya ngo rwanda ngo rwubahiriza amvironoma nubwo ni amakosa mabi cyane noneho n'iyi ntambara iri kubera hariya haruguru nyine hariya muri za ukraine bivuze ko byose bituruka kuri peteroli biri guhenda ariko byatangiye no bitewe na corona ariko noneho biguhomera mu mikomirari kubera ko cyane cyane ibintu bituruka muri hariya mpera karere bitari gutambuka cyangwa babikumire cyangwa babishyize kuri ambarigo ku buryo rero ni ikibazo gikomeye cyane ubundi normaruma mu rwanda tubita potansiyeli yo kubona amashanyarazi iyo potansiyeli irahari kandi leta zari zabanje zari zagerageje cyane cyane yo kwa Habyarimana yari yagerageje kujya bubaka biriya ziriya ngomero zitanga amashanyarazi ku buryo rwose niga mu mashuri yisumbuye batwubwiraga ko Kigoma ariho hari hariya ntuza hariho za taransi muza tarafu zikomeye cyane zituma amashanyarazi asaranganywa mu gihugu noneho bagakora rezo bagakora network bigatungana bigakora igituma rero amashanyarazi yo mu rwanda ari guhenda nyine byo politiki ya FPR ni politiki ya FPR ubu ntabwo yagombye guhenda kuko iyo baza bafite priority yo kuyakwiza mu gihugu yo kubaka nyine aho aturuka ni ukuvuga za kraftwerk
za mururu
ziriya za babyita mu kinyarwanda cyangwa mu gifaransa kraftwerk ziriya za baraje zitanga amashanyarazi kuko dufite inzuzi zihagije dufite amazi ahagije mu rwanda hari amazi okontereri y'ibindi bihugu byinshi byo muri sahara byo muri hehe byo muri sahara za karahari za hehe mu rwanda dufite amazi ahagije ayo mazi rero bayakoresha gukora amashanyarazi na hano ntuye bakoresha amashanyarazi hafi birenga 90% ni amashanyarazi aturuka ku mazi kuri danube wenda ntabwo danube yonyine ariko ni bo bafite n'ibindi bakoresha bituruka muri za ahantu bagobera amazi noneho bagakora nk'ikintu kimeze nk'ikiyaga nka Burera na Ruhondo noneho igaturuka hejuru ijya hafi noneho igakubitaho yakubitaho ikaba iproduza amashanyarazi mu rwanda ho dufite amashanyarazi tukagira n'imirasire y'izuba ariko imirasire y'izuba ukuntu babikoresha nyine urabona ko harimo amanyanga ariko ibyo izuba nyine ryatanga ayo mashanyarazi ariko kubera ko hazamo ubugugu buvanze n'ubucucu na biriya nyine bamuriki Edward yahoze avuga byo kwikubira no gushaka gukira vuba vuba aho kugira ngo arebe ukuntu abaturage bateza imbere abaturage niho biri gupfira iki nanone ikibazo gikomeye gihari nubwo leta yagerageje kugikemura ni uko bari kuvuga ngo barwa amashanyarazi umuturage wese kandi badutuye mu midugudu nyayo imidugudu bakoze ntabwo ikoze neza ntabwo igenze neza kuko harimo agahato kanini harimo kudasobanurira abaturage abaturage batibona mu bintu leta iri gushyiraho ariko ubundi kugira ngo uzane amashanyarazi meza mu baturage ni uko batuye mu midugudu myiza icyo gihe kabure ziba nkeya ukabibagezaho bitaruhanyije bidatwaye kabure kuko kabure zirahenda murabizi ko zirahenda rwose ibyo nta banga ririmo ibyo mu rwanda birahenze buriya muzungu yabyivugiye amashanyarazi yaho arahenze kuko wenda ngo abashoramari badashobora kuza mu rwanda ishobora kuba impamvu imwe ariko ntabwo ari impamvu nyamukuru ituma bataza impamvu nini ikomeye yatuma baza ni mende y'ivuri karifiye abakozi bashoboye iyo bahari abantu abashoramari bataza ibindi barabikompansa babyemera ntabwo babirwanya ntabwo bakwicirije bakabirengaho ariko nyamashanyarazi nde agomba kuba hari n'amazi meza na epirasiyo y'amazi no kurwanya umwanda uru nubwo batubeshya ngo mu rwanda bimeze neza ntabwo ari shyashya nta gihe dogiteri y'ibihimbara atabyanditse ukuntu umwanda bawuvana mu mujyi amazi mabi kuyavana mu mujyi noneho n'amashanyarazi ari continuer atapfa atazima atagenda gusange yavuze usange bari kuyasaranganya muri za karitsiye ariko uriya muzungu yabisobanuye neza cyane avuga ko bagenda babikemura ariko ibibazo bihari byinshi ni politiki kuko inkunga zarabonetse amafaranga yarahari ibintu byari bihari ariko babikoresheje nabi igiteye agahinda ni biriya bintu byo ku moteri bafite ngo za jabana rimwe jabana kabiri ngo ni za moteri zikoreshwa n'amazutu biteye isoni biteye na kumiro naho iyindi mishinga rwose ibintu byari bihari potensiyeli irahari yuko mu Rwanda wazana amashanyarazi ukaya meza kandi ahendutse kandi akagera ku baturage ariko biriya bintu bihenze byo mu Rwanda bateka byose bihenze ntabwo ari iterambere rirambye kandi iterambere ry'abantu bake cyane ku buryo rero ntabwo birambye haralonga n'ubundi bizahirima kuko bizamera nka revolution française ntabwo bishobora gutona ntabwo bishobora kugira icyo bimara kuko ni agatsiko gato k'abantu bake cyane usasanga ariwo baprofita na n'ukuntu donc programme arondeme ikoze nabi ntabikoze neza ntabwo ari amajyambere asaranganyijwe asangiwe n'abaturage bose niho bipfira ariko uriya muzungu yagerageje kubisobanura neza nayo n'imirasire y'izuba murabizi ko ngo amashanyarazi ntacyo nta kintu ushobora kuyakoresha ntabwo ushobora guteka ntabwo ushobora gutanga ibintu n'ibi ni ugucana akantu kamwe gusa ka buji kamwe n'ibiri ka buji n'ibiri na kariya gatara ntibagire uko bafite mu kinyarwanda kariya gatara turiya dutara dutura cyane tumurika gusa ariko utashobora kugera ipasi udashobora guteka kugete nta mbaraga zirimo kandi nibuka ko batanga amashanyarazi niba mwibuka neza barabwira amapoto y'ibiti byose kamburi zose mu byirihire ugasanga rero ni politiki yo mu Rwanda ntabwo ari politiki ikorera abaturage ntabwo ari politiki ikunda abaturage cyane cyane umuturage wo hasi uciriritse kandi ariwe ategereje kuri leta imufasha kwiteza imbere n'abaminiye ahangaha murakoze
urakoze wongere ushaka ukuntu wagaruka ntabwo ntuzivuga neza cyane bo none reka tujye ku ngingo yindi icyo nababwira gusa nuko wenda informasiyo umuntu yavuga ndangiza iyo ngingo nuko hari inkuru twagiye tubona z'abantu batuye muri ya midugudu ngo y'icyitegererezo cyane cyane uriya wa Gitarama witwa Horezo ngire ngo niho iyo nkuru numva nayibonye bavuga ko abantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ngo n'abantu wenda ubu ngubu bashobora kuba bamaze kugera kuri miliyoni 2 n'igice bo badafite uburenganzira bwo guhabwa amashanyarazi aya ngaya asanzwe aturuka ku miyoboro migari ariko babyita hari ngire ngo bo ngo bagomba kugira turiya tuntu twa energie solaire umurasire ko nibyo bihendutse naho ngo ahandi ngo bagerageje kuha amashanyarazi asanzwe bananirwa kwishyura angaha mwumve neza ko amashanyarazi arahenda kuko arahenda niba hari ikiciro cy'abanyarwanda kidashobora guhabwa amashanyarazi angaha asanzwe bura ko nta bushobozi bafite bwo kwishyura urumva rero ko icya kibazo gihora kigaruka abantu bose bashobora kurikiza ububasha bwabo ubushobozi bwabo amafaranga binjiza bashobora kubasha kwirihira amashanyarazi leta ibaha aho ngaho ni akabazo umuntu yavuga reka nge Jean Pierre reka nguhe ingingo ya kabiri kuko tugiye kurangiza ingingo ya kabiri aba ariyo wenda uganiraho ingingo aha guverineri uriho itegeko yavuze ngo abarimu ngo bakatwa amafaranga ku mishahara yabo mu kujya kubakira abatishoboye donko mu karere runaka cyangwa se mu ntara runaka bikaba itegeko abarimu bagatangisha abarimu imisanzu yo kubakira abantu batishoboye bakabakata amafaranga ku mishahara yabo ku ngufu kandi abarimu batabishaka noneho uyu guverineri rero habitegeko yavuze ati ibi bintu ntabwo ari byo nta tegeko ryemerera umuntu kujya ku mushahara w'umuntu ugakata amafaranga atabikwemereye cyane cyane ko ngo n'abarimu bamwe bavuga ati natwe turakeneye dukeneye abatwubakira ntabwo wajya gufata umushahara ku nabwo bajya gufata amafaranga ku mushahara wacu kujya kubakira abandi kandi natwe dukeneye abatwubakira ubwo rero yavuze ati niba ari ibyo abantu batanga amafaranga bagononwa tuzoya kabandi abandi batatanga bagononwa cyangwa se leta izabikora mbo ariko ahangaha ikibazo umuntu yakwibaza ntabwo biriya byo kujya kubakira abatishoboye ntabwo ari byo byonyine byatumye bavana amafaranga y'abarimu ku ngufu cyangwa se abakozi ku ngufu bavana amafaranga ku mishahara y'abakozi ku ngufu harimo n'abarimu ntago ari cyo cyonyine murabona ko hari ibintu byinshi byagiye biba ngo bya $1 campaign biriya bya bye nyakati agaciro foundi za mituweli biriya byo kuziba icyuho cya mituweli muziko bavana abakozi bose bavana amafaranga n'ubari zero n'ibice bitanu kujana ngire ngo donc byo kuziba icyuho cya mituweli nabwo baca amafaranga hari amatora ya FPR buri gihe babaca amafaranga imisanzu ya FPR isanzwe hari n'indi misanzu myinshi cyane bagenda bayipoza kandi bakayabaca ku ngufu kuko baravuga ngo FPR iravuga ngo akazi ugafite ngo nitwe twakaguhaye ngo iyo tutahaba ntabwo ubukora ndongo numva ko bafatayo bashaka kandi ikindi nanone mwabona ni uko mu Rwanda hari abantu benshi kuko FPR ireba kuri konti z'abantu muri banki ibizi amafaranga yinjiyemo y'amafaranga aguyeho bajya kuyibwira igihe kibimenya ikaza agatwara ishaka rimwe abantu benshi bajya kuri konti bagasanga FPR yavanye amafaranga ku ngufu yari iserivisi wajya kubaza Gerati na FPR yatwaye ukabura uko ubigenza vuti ninjya kubaza impamvu bankwariye amafaranga baranyitse ibi bibaho keti cyane donc urumva rero ko donc ijya kwiha umusanzu ku mafaranga kuri konti yawe bakajya kwiha umusanzu bashaka ku mafaranga yawe ari muri konti bakiha umusanzu utabahaye uburenganzira na Gera wa banki utamuhaye uburenganzira bwo kugira ngo bayatange amafaranga urumva FPR ikazi kayiha urumva rero ko ntabwo ni umuco ibyo abantu batunze mu Rwanda ntago ari ibyabo kubona kariya kantu kamwe kabaye kukuvuga ngo bagiye guca amafaranga ku mishahara y'abarimu yo kujya kubakira ngo abadafite inzu bajye kubakira ntago ari cyo cyonyine habaye ibintu byinshi cyane ku FPR yavuta ubutegetsi ni umuco wo gukata amafaranga donc gukata ku mishahara y'abantu bagatwara ayo bashaka y'imisanzu mu bihe bashatse none se abantu uya guverineri habiteye kuvuga ngo nategeko riho umuntu uburenganzira bwo kujya kuvana amafaranga kuri konti yaba atagwa uburenganzira wadusobanura gute ko hari abantu mu Rwanda benshi cyane bataba muri FPR kandi bagomba gukatwa imisanzu ya FPR ku mishahara yabo icyo kintu wagisobanura gute kubona umuntu atanga umusanzu mu ishyaka rye ufite ikarita cyangwa se wenda unakunda wabisobanura gute ko FPR iha uburenganzira bwo kujya gufata amafaranga ku mishahara y'abantu iyita ngo ni umusanzu w'ishyaka kandi iyo shyaka abo bantu bataba muri FPR ibyo bintu babisobanura gute no kuvana amafaranga kuri konti z'abantu n'ibindi byinshi cyane urumva rero ko ahangaha ni ikibazo gikomeye ni ikibazo kiri originale d'abord ni ibintu udashobora kubona ahandi ku isi biba mu Rwanda udashobora kubona ahandi hantu ku isi biba mu Rwanda honyine ariko ikaba ari n'impamvu ituma yagombye gutuma abantu barakara umujinya kugira ngo iri buriya butegetsi babwirukane babuvaneho rwose kubera ko ibintu bakora ni ibintu byo gusagarira abantu mu mitungo yabo mu buzima bwabo d'abord barica abantu fizikoma bakabera imina donc no mu mitungo yabo bakabasagarira mu buzima bwabo bwose bwa buri munsi kugeza umuntu ajya kugusagara kuri konti yawe donc ni ikibazo gikomeye cyane umushahara w'umuntu ni umutungo wawe ni umutungo wawe bwite nta kandi umutungo w'umuntu ntavogerwa FPR iza gufata amafaranga ku mushahara wawe guti iza kuri konti yawe guti donc ibyo ni ibintu ariko ntimugire ngo ni ibintu ntabwo abanyarwanda bazabikira igihe cyose FPR igihari mugumye muyorore abashaka muyorore uko muyorora uko mumarana iminsi nayo nayo niko izagenda ibakenesha ibanyunyuza ufite ubwenge buzima yihunge cyangwa se uyirwanye igenda kirika naho uko mumarana iminsi muturanye na FPR izagukenesha kunyunyuze mpaka uzasigara amagufa reka ndekera aho ngaho Jean Pierre jamu ni ryawe
urakoze ariko reka mvuge gato kuri abantu bwa kuri asije mwavuga ya electricité kuba abantu ikibazo cy'umuriro ibira bintu muri buka cyara twari dufite ku birangomero z'amashanyarazi twarwe twagiraga kuri Rusizi ari mururu no kuri Ntaruka no kuri Rusumo hari urundi kiriya gihugu cyari gitoya mu myaka irenga 20 ishize mu by'ukuri kari agahugu na agahugu gatoya cyane ku buryo amafaranga babonye yose iyo batajya mwabiriya bintu byo kubaka za convention n'ibiki byose hanyuma na biriya bintu twavuze ejo bundi rutse kuvuga bya ba musoni muri bukabira bya biogaz twavuze kwari ukugira ngo bongere umuriro uboneke
yerutse kubivugaho n'iriya n'uriya mushinga ukuri Karisimbi, ayo mafaranga yagiye agwa mu mazi mu by'ukuri u Rwanda n'agahugu gato, ku buryo umuriro atari ikintu cyari gikwiye no kuba giteza ikibazo. Ariko nanone tukibaza se ubundi ahantu hataba badashobora kugeza abaturage ho amazi, ubundi muriro wahagera, byose urabona ko ni ibintu bigendana kandi byose bifite akamaro. So ubwo rero ni ikibazo bifitiye, sinzi igihugu nigeze gusura muri Afurika gahu gatoya nk'u Rwanda, yera gato cyane ku Rwanda kitwa Swaziland, ariko iyo ugiye mu gihugu cyose mu by'ukuri usanga 95% abaturage bafite umuriro, kubera nyine biriya mbaduko yari yavuze network nyine uko umuriro ubuteye, uburyo bawuyobora kugera mu biturage no hino mu mijyi hose. Doko 95% hafi 95% nabonye n'abaturage bafite umuriro hanze nayo hose, kubera nyine ubuto bw'igihugu kandi bashobora kukonekta network neza. Ubwo rero ni iki kibazo numva nakandagira ngo nongereho, kubera bariya bajura bayaryaga twavuze kuri Musoni na biriya bya biyogaze, ni naho ngaho bituma umuriro uhenda kandi ntunaboneke, kandi ni ibintu byumvikana iyo hari abajura nka kuriya hariya n'ahantu bajya barira amafaranga cyane nta wabishidikanyaho. Bo ubwo rero kuri iyi ngingo waruvuze yo kubatishoboye, ukuntu abarimu bakatwa amafaranga ku ngufu kugira ngo bakunde ngo bubakire ngo abantu batishoboye, ni ikibazo gikomeye. Yenda sinzi niba ari uko tuve i Burayi, tugashima nyine ibintu bya demokarasi, kubona nyine abantu ifaranga ryawuhembwa urikoresha icyo ushatse, niba baguhembye amafaranga wakoreye nyine bagakuraho umusoro wa leta, andi mafaranga nta bintu byo kujya gufasha ngo ugiye gufasha abakene, ugiye kubakira. Impamvu ntago ari uko gufasha abantu ari bibi, ahubwo abanyarwanda bajye babyumva, gufasha abantu ntago ari bibi, ahubwo uburengereye kubera yuko hari izindi organizasiyo zishinzwe ibyo bintu byo gufasha abantu. Mu Rwanda ndabizi hari za Croix Rouge, hari amadini, hari amayeglize, murazi ibintu byose bigiye byinjiza amafaranga, kandi leta ifiteho nta bushobozi ifite bwo kuba umundi bafata amafaranga icyacyo cyose ngo bagutegeke ngo uyakoreshe ikingiki. Iyo tuvuga rero ko tugomba gukuraho buriya butegetsi, hari byinshi mu by'ukuri umuntu ashobora kunenga. Gute umwarimu yahembwa bya bintu 70 ukamugira yenda gukuraho n'ibihumbi 2 byo ngo ugiye gufasha umuntu, uwo muntu si wuba waramukenesheje, uwo muntu ntabwo ari nawe ubwawe ufite abawe ugomba gufasha, kuko nabo barabyivugira bakavuga bati natwe ahubwo dukeneye gufashwa. Mese nk'umwarimu ufite nk'abana 2-3 biga mu ishuri, nawe agomba kubatangira minerivare, akabatangira aya mafaranga yo kujya ku ishuri n'iki byose. None uramubwiye ngo najye kubakira abakene, hanyuma se abakene niwe wabakenesheje, hanyuma se abakene uwo muntu ni Croix Rouge, cyangwa se ni iki mu by'ukuri kiri hagati aho ngaho? Leta yasobanura ikavuga uti ni ngombwa ko mwubakira abakene. Yes, barakene, ariko niwo mwarimu wasanga ahubwo nawe ari umukene, kuko ngo baranabivuga bamugani. Ubwo rero iyo tubabwira duti buriya butegetsi ntago bujyanye n'iki gihe tugezemo cyo kuyobora u Rwanda, u Rwanda ni agahugu gato ariko nanone kari ahantu heza abazungu bakunda, nka kuriya bapromota ibintu bya turisme, n'abanyarwanda ubwabo mu by'ukuri bafite ubuyobozi bwiza, ntago ari abantu basuzugura cyangwa se babagome cyangwa iki, ni abantu bumvira ubundi. Ariko ubuyobozi bubi butuma mu by'ukuri hari abashobora no kurakara. N'ubu iki kibazo cy'abarimu kuba batarigaragambye kugeza ubu ngubu, ahubwo ni ikibazo gikomeye nyine. Hari demokarasi, aba barimu igihe twahereye tunabivuga ntabwo bakorerwa ibintu nk'ibi ngibi. Ariko sintekereza ko ari demokarasi yabizanira, kuko ni uburenganzira bwabo bwo kuyiharanira. Yego, hari ababigerageza ariko si bose. Hari abagerageza bakavuga bati ibi tuzabikorwa kuzageza ryari, n'abafunzwe mu by'ukuri bibabaje n'imiryango yabo bibabaje. Ariko abaturage bose bakwiye guhaguruka, no ku rwego rw'abarimu rwose ho ni ibintu bagombye kuba barikije kuva na kera kose, kuva twabivuga, kuko nta hantu na hamwe ushobora kubyuka ujya gukorera amafaranga yawe ngo niuyahembwa ngo umuntu agutegeke ngo yakoreshe iki n'iki. Ibyo ni ibintu bitabaho ku isi yose. Rero nkabo abamporiki bavuga bati dufite miliyari, dufite miliyari. Hari n'abari abanyamaceche bandi birirwa basaruza amafaranga mu bantu ngo ni amaturo ngo bari gutura Imana. Abo ni bo bagomba kumenya abakene, yenda hari n'abandi ntavuze, ariko abakene abashinzwe abakene kwanza leta ibifitemo uruhare kubitaho hanyuma nizo nizo organizations zindi amadini izindi nka za Caritas na za Croix Rouge zirahari nyinshi cyane ubwo niyo bimba kuyu amafaranga humwa kumwarimu amfete baba mutumye ajya mu nshingano adashinzwe mu bintu bitamureba bifite ababireba ni bira tunavuga ukuntu ne inzego zo mu gihugu hari uburyo zimwe zinjira mu zindi ugasanga ubutabera bwinjiye mu byo parleroma yagakoze ugasanga umugave nagiye mu bintu yenda umupadiri yakagombye gukora cyangwa umupasteri mbese ugasanga inzego zabo byose bigiye bisobekeranye nta kuntu ro wategeka igihugu nka kiriya ibintu bivangavanze bidasobanutse ntabwo umwarimu mu by'ukuri yagakwiye kwita ku bakene kuko nawe ubwe arakenye afite n'inshuti ze zimwegereye zikenye afite n'abana n'umuryango we adufaranga twahembwe rero numva iyo uyumvise wumva ari ibintu by'agahoma munwa utavuga uti iki gihugu kizatera imbere hari igihe twibaza uti si kiriya gihugu gifite abantu bize ko basobanukiwe hari abajya kwiga muri Amerika hari abajya kwiga Burayi muri za Canada hose ukibaza bariya abantu bajya kwiga iki ntabwo bashobora gusobanurira umuntu ko umwarimu ibihumbi byahembwe adakwiye kujya kubakira abakene kuko si wowe wabateye gukena ni leta ituma bakena Edouard ni ibintu bibabaje cyane ariko mu by'ukuri tuzajya dukomeza tubwire bariya abantu babwire ko uburenganzira bwabo buri mu maboko yabo ntabwo niyo twabivuga turabivuga tugira ngo tubabwire uko ibintu bigenda ahandi ariko hari n'ababizi badatinyuka kubivuga ibyo rero kaba ari ibintu bibabaje kubona igihugu cyacu muri iki gihe tugezemo kitwara gutyo
urakoze reka numve mbaduko niba hari itekerezo afite kuri iyi ngingo mbaduko uratwumva
ndabumva
okay nawe niba wabashe kukurikira ingingo simbizi wabashe kuyikurikira
gatoya nagiye ncikagurika sinzi ko ntuzanjye network yanjye nayo yarashaje ariko nagiye
nshaje nkawe oya ko none urumvikana neza noneho ngo urumvikana neza
noneho nanjye kabisa wabimenye wagitoye
watanga igitekerezo cyawe
niba ari iby'uriya bya governor itegeko yavuze nawe ni uku yatubeshya nk'uko iriya leta yabo bagiye bafite diporome zo kubeshya yateshye nk'uko njya mu sekretari niba sekretari muri minisiteri na roke uri Ingabire Asumuta yavuze ngo ntibakajye bakoresha ingufu z'umurengera yo kwaka mituweli kandi aricyo bakora gusa avuga ngo nta muntu bagomba kwaka imfashanyo cyangwa ubufasha ku gahato yabeshye barabizi ko amategeko ariko abibyanditse ko abarimu cyangwa abantu bakatwa umushahara wabo bitemewe ariko barabikora icyo bakora gusa ikintu cya mbere bakora ni uko bapfa kumenya ko ufite amafaranga kuri konti uwo ari we wese bakayatwara ibyo birazwi abagiye mu Rwanda gushorayo kuko ariyo business barabivuga n'abaturage mu Rwanda babivuga ntagihe batabyandikira Serge ibyo bintu ntaho utabizi nabo barabizi biriya rero baba bavuga sinzi impamvu babivuga ariko nuko kubeshya barabeshya bo ibyo ngibyo nagira ngo bishimangire yabeshye barabeshya nta gihe badaca amafaranga yawe y'umuntu yakoreye cyangwa umuntu upfa kuba ufite amafaranga menshi kuri konti ndayire uwo ari we wese ntabwo ari umwarimu gusa ari umukire ari umukene ari umutindi bose babaka amafaranga bayakata uko bashaka uko babyifuza uko babishaka niko bikora umusanzu wa FPR sinzi ko abawutanga babishaka kandi bose barawutanga uri mu Rwanda hari bose barawutanga harya nta gihe bigeze kujya baduhaye igipara batubwira bati umuntu yashyizeho yatanze umusanzu barambwira ngo yibagiwe zero munashyireho n'irindi zero hari n'abagiye bapfa babizira
bakubaho n'icumi
yes donko batanze miliyoni ebyiri bakubwira ngo kuba wongeraho irindi zero kuko bakurikije ubukire ufite ntabwo ugiye gutangana ngo babizira barapfa muri makeya rero biriya abarimu bari kuvuga byo ni ukuri bihame ni akarengane ariko si bo bonyine umuntu mu Rwanda wese arayatanga si wowe se wazutse udusobanura ukuntu abaturage bo muri za Butare niba ari za Gisagara n'uri za hehe bari babonye imfashanyo z'abanyamerika noneho FPR ikabura uko ijya kujya biba noneho nibwo bagiye babaca nyine bakora amanyanga bakajya bayabakuraho kubera ko abazungu bari bayabahaye nabo bazi ko FPR shoba kwiba ariko baca inyuma barongera bare batwara barayabaka nta muntu none se urari neza zizicyo bya Gerard mba ibyo nakoreye kubona ndatandukirije icyo nshaka kuvuga nuko hariya mu Rwanda ipfa kubifite ifaranga barihata bari guteraho abagiye gushora imari mu zuko by'abagendekije biriya mwahoze batubwira miserije wabikoze mu kiganiro cya niweho niweho gikoze ikiganiro ntabwo naje ardango ya zahabu ikintu cyose ifaranga rije bahita bari rigata bakaritwara bakarikunabona bahita baritwara ibyo ngibyo ni ibintu bizwi ari abazungu barabambuye ari abanyagihugu barabambuye abarimu bo basanzwe bakenye umwarimu yabaye umutindi ariko bakagenda bakamwambura no kundi faranga asigaranye dukeye none giteye agahinda ahubwo nyine kibabaje none turebe we nubwo natandukiriye amafaranga ya RSSB baratwaye bajya kuyakoresha mu bindi mu mishinga ya Kagame n'ibyagerabye bagafata amafaranga bakajya kuyajugunya muri Arsenal bakayajyana muri Paris Saint-Germain bakayajyana muri Rwanda ibyo ngibyo abanyarwanda bagombye kujya byibuka kumenya amafaranga yabo ajya igituma banyunyuza nuko amafaranga yabo bayafata bakayajyana ahandi bakayajyana mu ndege za kaga bakajya kwishyura kerosene ya kaga bakajya kwishyura bodyguard be bakajya kwishyura amahoteli ye ibyo ngibyo bagomba kumenya ko niho ajya naho bino ayo bashyize mu gaciro byo ntabwo ngwenya vuga ayo bashyize ahantu aho bashyize ngwenya vuga amafaranga y'u Rwanda donc bari abagabo icyo babona uko babona umuturage umunyarwanda cyangwa n'umuntu utura wegereye u Rwanda uba munamo ko ari umuntu bagomba gukama bakamunyunyuza mpaka igisheke bakamura barangiza bagaciro je niko bibona ntabwo ari umunyarwanda gusa ni umukongomani nawe niko babimubona kugenda bagatwara zabo bagatwara diyama zaho bagatwara koruta yaho bagatwara ibintu byaho byiza byose byo muri Kongo asigaye bakasigara batuseka ngo abanyakongomani ngo ni ibicucu ni ibiki babasabye babatukuka je niko mbibona kuko ntabwo babanga abanyarwanda gusa ariko banga n'abantu babaturanye b'abanyarwanda barabanga rimwe na rimwe bakabashaka bagasuzugura bavuga ko ngo bazi ubwenge kubarusha babiratabo babishongoraho bajya kubona ko abantu n'imipaka banda barayifunga abandi ntibahise bakora kimwe n'uko abanyarwanda bivuze muri makeya rero ikibazo kiri ku banyarwanda nitwe tugomba kwirwanaho tukamenya abatwica bari bo ariko nkaba nasubiramo ibyo nigeze kuvuga yuko abandi mu gihugu bagomba kwitonda bagomba rwose kwitonda kuko urariga gatuza bazakamena urabona Cyuma Hassan baramufunze Kizito Mihigo bamwica bamurenganya cyangwa bamubwira ko bashaka kumukoresha amanyanga arababera ibamba nkuko abanyarwanda benshi bakunze guhemuka bakoresha amanyanga kuko niba urebye ko Karegeya bamugenje yagambaniwe n'inshuti ye ibyo rero nibyo bashaka wenda gukoresha ba Kizito Mihigo barabyanga kuko ibyanze rero nyine urabizi uko bigenda mafiya niko ikora ariko genda icyo nshaka kuvuga nuko nisubiremo hari umugabo w'umudage wandikaga cyane wanditse ibitabo byinshi cyane yabayeho mu gihe cy'abanazi donc abanazi baraje basanga muri mu myaka 1920 yandikaga ibitabo abanazi baraza hitera afata ubutegetsi mu mwaka 1933 none ibitabo bye batangira kubitwika kugira gute ariko yari umudage wuzuye byose birabasaba cheveux blancs et les yeux bleus byose yarabyujuje ariko ibyo ntacyo byabivuze kuko iyo kimwe na FPR ntabwo ushobora kwibeshya ngo ni umututsi ngo urakora ku ruhande baragwita basura noneho byamugendekeye gute icyo nshaka kuvuga ni uko bitawe barabitwitse bamugira nabi yari ashoboye guhunga yanga guhunga aravuga ngo we azakora resistance ari mu gihugu avuga ko n'abazi ubwenge kurusha bya bicucu by'abanazi kuko benshi n'ubundi baba ari uretse kugenda ama groupe nta bwenge baba bazi arangije rero nyuma yaho intambara ya kabiri irangiye n'ibyose yongeye kongera kwisuganya yaravuze ati ikosa na rya mbere ni ukwibeshya yuko njyewe Eric Kessner ushobora kurwanya sisiteme njyenyine aho naribeshya nyageze amahirwe sinapfa ariko narashobora gukwasika gatwa kuko nabareba bacyuma nka Cyuma se yarwanaga ari kumwe n'abangahe umushoferi we n'umukameramani we abantu batatu gusa ntabwo bashobora bahagije kugira ngo urwanye sisiteme ya leta ingana kuri ifite imbaraga zikarira ifite n'ubugome bungana kuri iyi Donc abantu bari mu Rwanda bagomba kumenya ko bagomba kwigengesera bakitwararika byaba ngombwa bakajya bakenza iyo ngoma ariko bazi ko bazahangana nayo naho kugenda uhanganye nayo uvuga ngo uragenda ureka gatuza uvuga ngo urarwana nayo ni nko kujya kurwana n'umuntu ufite amasasi igihumbi wowe ufite ibinonko usurumva uzatsinda gute sinshoboka ntabwo rero ntibyoroshye babyirinde bitwararike niba bayanga bajye bareba ukuntu babikora ariko bi apana kuvuga ngo barahangana kuri karasira baramutwaye kanaka baramutwaye wabuze wese damanje baramutwaye bose barahumbahumba kubera ko baba ari umwe kereka bashoboye kwishyira hamwe bakagenda mu ibanga kandi bagakora ku buryo zira intelligence za Kagame za magirize zitabarimo noneho bagakujya bakorera distance cyangwa bagashobora kuvuga bati tujya kwigaragambya ariko turi beje ariko mumenye ibyabaye ikiziba ibyabaye ku mpunzi z'abakongomani ukuntu barashe abagore bakarasha mu mpunzi ibyo nabyo abantu bagomba kubizirikana donc resistance abantu bagomba gukora bagomba kwitwararika bakamenya ingoma barimo kwemeze ariko bakamenya urwo mugani uwo mugabo yaciye genda muhagazeho apana kureka gatuza cyane cyane uzi kuri wenyine iyo abantu bishyize hamwe byo birashoboka abantu bagiye ari benshi bishyize hamwe birashoboka ariko kubera ko kaga abarusha ubutasi abantu benshi barusha ubutasi azi gutata ibyo ababikinisha abo gisindimo kaga azi gutata donc rero bagomba kujya bitonda bakamenya ukuntu babyitwaramo naho nyine ngarutse ku biriya byo kuvuga ngo ntabwo ntibazabisubire ngo ntabwo bakayama ngo ubufasha cyangwa ngo nta muntu bakate umushahara byo nicyo bakora gusa ntawe utabizi nabo barabizi kandi nabo bazi ko bayabakataho niba ntibeshya nkurikije na sisitemu bakoresha n'ukuntu babare baguriza imodoka kuguriza amazu bakuguriza byose baguteza imitego yo kugira ngo utazagashura utazagera gute nituma ubona n'abagore mu nteko nakabaye kose n'amafuti bakoze rwose bakoma amashyi kubera ko bose babateza imitego yuko ntabwo inyagambo bakigira hariya bose ni imitego babateze muri makeya ariko kwambura barambura ntawe batambura ari umukire baramwambura ari umukire baramwambura ari urugero baramwambura ari n'umutindi nyakujya baramwambura n'ufite inkoko baramwambura ndakira ngo murakoze
urakoze mbadukore kati ku nyigwacu ya nyuma ni turasubira igisagara hahandi cyuma hasani yagiye akatwereka ukuntu FPR yaka abaturage imisanzu y'icyama abantu bashonje baburaye bagize bate bambaye nabi bagize gute batagira inkweto ikajya ibategeka gutanga ku gikombe ngo mironko y'amasaka cyangwa se mironko y'ibishyimbo cyangwa mironko y'ibigori nk'umusanzu wa FPR none aho ngaho igisagara FPR yabajigiye ako ntabwo ari honyine mu Rwanda hose yarabajigirije muri igisagara nanone baratwereka abaturage ni inkuru yo mu musekerwa ku itariki ya 12/3/2022 umuseke rero urandika ngo igisagara abaturage baho baritotomba kubera ko ngo iyo bajyanye bagiye kugurisha amatungo mu isoko rya Nyaruteja ngo barabahenda cyane nako babaka imisoro miremire ku matungo magufiya ngo nk'ihene imwe ngo baguca igihumbira ngo ujyanye ngo ujyanye ihene baguca igihumbira 200 utayigurisha wabuze ndo utayigurisha ukayitahana wazayigarura bakakugira kaguca igihumbira 200 nanone wabura umuguzi wazayigarura nanone uko yizanye mu isoko bakaguca igihumbira 200 umva abaturage rero babona ko ari amafaranga menshi cyane kandi nibyo koko urumva babahenda abaturage kandi abaturage bakanavuga ko ngo hari andi masoko ahendutse cyane kurusha ibya Nyaruteja iyo bavuga ngo ni ku mwirango ngo ihene niwe bayisoresha 500 iyi nini ngo bakayisoresha 1000 ariko Inyaruteja ho ngo barabahenda cyane amasoko yabo isoko ryaho ridahenda cyane ku musoro w'amatungo magufi ariko igitangaje rero nuko ubundi abaturage ntabwo bagombye gusoreshwa muzi neza ko hirya no hino mu Rwanda abaturage duhora tubona inkuru nk'izi ngizi basoresha igitoki ujyanye baragisoresha inkoko ujyanye barayisoresha wikoreye twa avoka mu mufuka ujyanye baragusoresha ikintu cyose winjaye mu isoko baragusoresha kandi iyi misoro ubundi ntabwo yemewe kuko hari itegeko hari inkuru yasohotse ku itariki ya gatatu z'ukwa gatatu 2021 inkuru yavugaga ko iyo ni inkuru ya Rwanda Revenue Authority ikigo kishinzwe imisoro yasinywe na n'uwitwa Bizimana Rurangirwa Bizimana Rugana Intwari Pascal iryo tangazo byanditse ngo reference 235 babyita gukira ni ntagarakitse bayita gukira bar agakwego 235 agakwego RR agakwego SG agakwego TPS agakwego 021 bivuga ko umuhinzi mworozi udacuruza kandi utanditse ku misoro utadeklara imisoro dongo utanditswe udasoreshwa umuhinzi mworozi usanzwe udacuruza kandi utandikwa utanditse mu misoro iyo umusaruro we utagejeje kuri miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka asonerwa umusoro niko iyo tegeko rivuga ngo nkuko biteganywa n'ingingo ya 21 y'itegeko nimero 016/2018 ryo kuwa 13/4/2018 rishyiraho umusoro ku musaruro mbo noneho rero murumva ko amfete abaturage barashize barabasoresha barabazunguza cyane cyane guturira abanda kuri bari abaturage abahinga umusoro abahinga umuceri barabasoresha abahinga ibirayi barabasoresha abahinga inyanya barabasoresha abahinga intoryi barabasoresha imyumbati barabasoresha ujyanye igitoki ku isoko ikintu cyose ujyanye ku isoko ujyanye inkoko ujyanye ihene ujyanye intama bose barasora nyamara ntago bagombye gusora ukurikije iri tegeko murabona rero ko nibyo ndi baravuga bati mu Rwanda amategeko yaranditse ko ntakurikizwa ni ibintu bashyiraho gusa byo kubeshya abanyamahanga no kutubeshya ubwacu bavuge bati amategeko yanditse neza nta muntu ariko mu byukuri ni ibintu bitagize icyo bimaze ni amategeko atagize icyo amaze abaturage barabasoresheje barabamaze ndetse twabonye ko kugusoresha abahinzi borozi abyo bituma amata ahenda inyama zigahenda ibiribwa bigahenda n'uyu musoro wa leta nawo urimo hari ibindi bukeye yarasobanuye neza cyane nk'umuntu w'umwekonomiste wize ibintu by'ubukungu anasobanura ko umuhinzi umuhinzi cyangwa umworozi iyo abonye umusaruro we kugira ngo uwo musaruro we uzagere ku muguzi wa nyuma mu isoko ubanza kunyura mu bantu benshi mu makoperative muri bari abantu ba FPR bajya kwiharira umusaruro mu nganda za FPR noneho ugasanga kandi buri wese kuri uwo musaruro w'umuturage buri wese abashaka inyungu noneho urumva ko hagati y'umuhinzi n'uriya muguzi wa nyuma niba hari abantu batatu bane kandi buri wese agenda afata inyungu kuri wa musaruro urumva ko nta kuntu uwo musaruro uzagera ku isoko uhenze cyane ni igisobanuro cyabukeye kandi urumva ko ari igisobanuro gifite ishingiro gusa ahangaha birabereka ko itegeko dufite ntabwo ryemera ko umuhinzi abahinzi mu Rwanda bageza kuri hariya miliyoni 12 mu mwaka ni bake cyane ariko urumva nta muntu urebye wagombye gusora nta muhinzi wagombye gusorera amata ye nta muhinzi wagombye gusorera umusaruro we uwo ariwo wose waba ibishyimbo waba ibijumba waba ibigori waba umuceri ntawe agombye gusora kubera ko igihe cyose utageza kuri ku miliyoni 12 ku mwaka ntabwo wagombye gusora ariko bose barasora urumva ko aya mategeko baba yakoreye kugira ngo babeshye amahanga bagire gutere kutacya maze urumva ko nibyo ndi bavuga ngo mu Rwanda ngo nta gihano cy'urupfu gihari kandi abantu barabamaze mujumbe neza nta gihano cy'urupfu gihari ariko abantu barabamaze bati yicarubozo ntiryemewe kandi abantu barabamaze bavuga yicarubozo urumva bati umuntu nta muntu ugomba kurenza manda ebyiri ariko manda barazirenze bakaniha n'izi ya gatatu n'iza kane n'iza gatanu urumva rero ko amategeko mu Rwanda ntacyo amaze ni ibintu biri n'ipapuro gusa ni ibintu byo wagenda ukajugunya muri pubere urabona abahinzi barashize babasoresha kandi batagombye gusora reka ndekere aho ngaho reka njye kwa Jean Pierre jambo ni ryawe watanga igitekerezo cyawe warangiza ukanasezera turarangije Jean Pierre jambo ni ryawe
Edward nta ndumva mu byukuri ni ibintu byumvikana ikibazo cy'imisanzu n'imisoro abanyarwanda batanga hariya barabishe warubivuze ukuri barabishe aho igisigaye nyine n'ugushiramo umwuka ngo barangire ariko ikibazo nyine cya FPL iyo urebye neza hari ugira ngo abantu bategeka kiriya gihugu ntago ari abanyarwanda uribaza utese iyo umuntu ari kurenganya undi muntu umwaka amafaranga aziko adashobora kubona aziko urumva afite kuba yajyana umwana we ku ishuri ashobore kuba yamutangira yamuha amafaranga ariya tujya tuvuga yo kurya n'iki abo badafite ubu ugatekereza yuko uzajya uhora umuvandamo amafaranga gusa y'imisanzu nk'ubu ngubu hari ikibazo cy'uko imipaka yafunguwe bakavuga yuko na COVID isa nkaho yagabanutse ibintu byose biri okay ariko bakavuga bati aho ugiye kujya hose uzajya upimwa COVID ni ukuvuga ngo waba ugiye kugemurira umuntu muri prison waba ugiye ahantu wajya hose ugomba kwerekana ko ukingiye COVID kandi gukingirwa ni amafaranga ntabwo ari ubuntu mwumve namwe none
gupimwa ni amafaranga gupimwa
kwipimisha navuze gukingirwa ariko ndashaka kuvuga kwipimisha ugomba kuba werekanye ko nyine wipimishije COVID kandi aho hantu ugiye mu by'ukuri ugiye muri ofisi runaka ugiye kugemurira umuntu ugiye ngo ugomba kwerekana ko wipimishije COVID kandi baravuga bati COVID mu by'ukuri nta yagabanutse biriya byo gufungura imipaka baravuga bati tubafungura imipaka ariko kugira ngo wambuke ugomba kwerekana nyine ko ishije wa nikingije ibyo bintu byose kandi imipaka ngo irafunguwe ubwo ukibaza uti FPL na amafaranga cyangwa na abanyarwanda n'abantu ubwayo iyo urebye neza usanga iri gukuramo abantu amafaranga nta kindi nta kundi muntu yabivuga ariko ukibaza uti aya mafaranga bazayamaze iki ko kugeza ubu ngubu bafite amafaranga menshi bagiye bambura ya mitungo ya ba Rujugiro na ba Kabuga bose amafaranga barayafite pe ariko ntabwo baratuza ngo bavuge bati umuturage nawe akeneye kubaho ubwo rero umuntu aba yibaza ati ubu bazakomeza baka amafaranga kugeza igihe FPL izahirimira n'ahantu bitari ngombwa rwose ubwo rero ugasanga ubukene buzakomeza kuzonga abaturage nari nibagiye kuvuga biriya bintu bya uriya ministre governor Habitegeko wavuze mu ngingo y'ubushize twavuze ukibaza utese buriya niba ibyo ari kuvuga ari ukuri abagiye batanga amafaranga bazayasubizwa ngo urumva ngo yenda ngo batange amafaranga yo kubakira abo bantu ngo bigomba guhagarara ariko hari abo yakaswe ku mishahara yabo aba barimu bamaze gukatwa deja bakaba bafasha abakene mu bintu bitabarebaga barayatanze kandi aravuga ati ntago ari ibyo nawe arabizi ko atari ibyo ariko si ubwo esike leta izasubiza abo bantu bagiye batanga amafaranga yabo bayabahe koko byumvikane bigaragare n'uriya Gatabazi Jean Marie Vianney hari amperutse kumva abwira abantu ngo leta ngo ntizongera ngo gukorera igikorwa mu yenda mu masambu y'abantu ngo batabishyure batabanje kubishyura urwo nkanga bariya bakango ngo ntibazabimura batabanje kubishyura cyangwa bagire icyo bahakorera ngo batabanje kubishyura ariko tuzi ko hari abantu benshi iyo nkuru numvise ari kubivuga abibwira abaturage bari bamubajije ikibazo bamubwira bati muraza mukadufatira ubutaka bwacu twihingiraga mukabukoresha mu byo mushatse twe tugasigarira abuze icyo abasubiza arabwira ati ndabizi byarabaye ariko ntibizongera kubaho ukibaza utese aba bategetsi bari kuvuga ibi bintu abo byakorewe ese icyemezo gihari cy'uko bitazongera kubaho ahubwo ni ikihe ese abo byakorewe bo bazabasubiza amafaranga yabo noneho bumve ko barenganye ugasanga
Gatabazi afite ubuyobozi buhe Jean Pierre Gatabazi ni iki muri FPL cyatuma abihagarika afite power ye muri FPL kwemeza
ikomeza byarantangaje iyo nkuru ntabwo twayisherinze ariko byarantangaje navuga nese uyu muntu ari kubeshya ku manywa kuko abeshya abaturage bari bamubajije ikibazo nyine ari abaturage abasubiza ngo uyu muntu ntibizongera kubaho ariko nta bushobozi afite bwo kubihagarika nabyo nabyibajijeho ariko ndavuga nti ubwo rero n'uyu minisitiri nawe ni gutanga amafaranga ikintu cyitwa ifaranga aho ryaba ari hose FPL yarikumviseho mu by'ukuri murabizi kandi nabyo bagiye bapfa na bariya barwigara bagiye bipfa n'abantu benshi kugeza ubu rero ntago tuzi niba FPL yaraje yumva ko amafaranga ari cyo kiruta ubuzima bw'abantu amafaranga turabizi agira akamaro ariko nanone ugomba kwaka amafaranga ku neza
natwe nibwo tubivuga ntabwo ushobora gukora ikintu nta kintu wakora mu by'ukuri udata amafaranga adatanzwe ariko FPR yo yakura n'ahantu hatari ngombwa nkaba rero mu by'ukuri Edwari yenda nasoza ntabwo twaje duhagara tukagira inama abantu abantu nibahagarare nibemere mbaduko yarabivuze neza avuga ati bishyire hamwe bakora igikorwa nk'ubu birababaje igihe twahereye tuvuga ikibazo cy'abarimu na ka zose zigenda ziba ariko bakaba badashobora gutekereza icyagomba gukorwa kugira ngo bigobotore kandi barababaye na barabivuga baranabigaragaza kugera n'ubwo babaka umushahara wabo nawo wari ntawo bakawitwa amafaranga ngo bajye gufasha abakene batateye ubwo bukene rero igihe twahereye tuvuga aba bantu na ka zigenda ziba na example bagenda babona bagombye kuba baramaze mu by'ukuri kwiyoganiza bakavuga bati ibi bintu tugomba kubyanga kandi ni ibintu bishoboka ahantu hose barabikora kuki se bo batagerageza umuntu umwe ntagashobora kugenda avuge ngo arashoboye ngo agiye guhagararira abantu ariko bafite n'uburyo bwo kwiyoruganiza biriya Kagame avuga ngo araneka ntabwo njye napfa kubyemera yuko ngo ari umuhanga wo kuneka kurusha abandi ku buryo abaturage batakiyoruganiza ngo bagire icyo bageraho none ejo bundi abamotari ko bakoze imyigaragambyo nta n'uwo abitekereje iriya myigaragambyo bashaka gukora icyo bashaka bagize ngo nta kintu batari kubaho iyo babishaka buriya icyo bari gusaba cyose iyo babishaka rero n'abariya baturage aba barimu cyane cyane ni abantu babajijutse banababaye ariko bagombye kuba baragize icyo bageraho kugeza ubu ngubu ntibazavuge ngo tuzemera tubabazwe kugeza FPR ivuyeho no uburenganzira bwose buraharanirwa Edouard ku kibazo cy'imisanzu FPR yaka ntizanarangira urabona ko ibibazo biza byiyongera niko na FPR ikaza umurego mu kwaka abantu amafaranga nk'ubu dufite ikibazo cy'uko tuzi ko ibiciro biri kwiyongera kandi FPR yacyakeneye amafaranga ava hanze nkeka ko ari no kuba makeya ibyo ni ibintu byerekana yuko FPR izakomeza kubaka amafaranga mpaka ivuyeho ariko nabo bagombye kwirengera bakavuga bati ibi tuzabigumamo kugeza byari ibintu byo kwishyira hamwe ntabwo navuga ngo byarabananiye ahubwo ni uko bo bafite ikintu cyo gutinya bagatinyana bakaregana ariko kugeza ubu n'uwo barega hari benshi bafunzwe yego ariko ntabwo bakwiye gucika intege bagomba gukomeza kwiharanira ntibajye bakomeza gutaka cyangwa abayobozi nk'uko baze bababeshye n'ibintu bidashoboka gatabazi yaravuze ati abantu bose bangirijwe ngo abantu bose ngo leta yagiriye ibikorwa mu bintu byo ngo bazabaha bazabishyura ngo ntabwo bizongera kubaho ubwo rero izo ngufu nanjye naribaje nti no uyu mugabo arimo arabeshya kandi minisitiri rero Edouard ibintu ibya FPR tuzakomeza tubivuga ariko na ngombwa abantu badufashe bafashe n'abanyarwanda muri rusange bumve ko ibi bintu bigomba kurangira ntabwo ntegereza ko abanyarwanda bavutse kubaho mwa buriya buryo abanyarwanda bavutse nk'abandi ndabizi ko kera nubwo yenda ubutegetsi bwa kera ntabwo navuga ngo bwari shyashya ariko nibura umuntu yatangaga nibura umusoro wo ku giti cye sinzi n'ikindi nk'ibintu nka bibiri cyangwa nka bibiri amafaranga makeya ku mwaka uwo ari wese yashobora kubona ibindi ugasanga leta irabitanga kandi hagati aho yenda nk'amashuri nka primaire byari ubuntu niko umuntu yavuga n'ibindi byinshi habaga hari ibikorwa abantu bagashobora guhinga bagasarura nta misoro nta misanzu ibintu nk'ibingibi ariko FPR yo yabigize akajagari ku buryo nabo ubwabo bizabananira kubakontorora Edouard ndumva narekeraho ariko tuzakomeza kubwira abantu yuko uburenganzira buharanirwa kuko bimaze too much ntabwo abantu bazakomeza kubyihanganira ndumva nabahereza murakoze
urakoze cyane Jean Pierre urakoze cyane turagushimye ko waje kwifatanya natwe mu kiganiro baduha ibitekerezo byiza ubwo tukifurije ibihe byiza wowe n'umuryango wawe ubwo tuzabona n'ubutaha reka njye kwa Mbaduko Mbaduko nawe watanga igitekerezo cyawe ukanasezera turarangije Jean muri rya Mbaduko
urakoze muranyumva
uri turakumva
yewe urakoze cyane nagira ngo nunganire Jean Pierre aho yavuze ko ngo nyine Gatabazi yavuze ko bitazongera ateso abo bantu bahemukiwe cyangwa bambuwe bazabasubiza amafaranga yawo nagira ngo mwibutse yuko Karenzi Karake igihe yafatirwa mu bushundura mu Bwongereza nubwo bashyizeho Agaciro Fund abantu batanze amafaranga menshi ingunga hanyuma arekurwa arafungurwa asubira mu Rwanda ayo mafaranga ntabwo bayabashubije ahubwo bavuze ko ngo bagiye gushyira bakigega nyine kizakomeza buri mwaka bakajya batubeshya ngo kimaze kugara gutya nibwo batubwiye ko hari n'umukecuru watanze ihene ngo yihesheje agaciro icyo ijambo agaciro ryari rikomeye cyane ariko ntabwo bashubije abaturage cyangwa abantu batanze amafaranga kandi bayatanze ku ngufu bagiye kwigaragambya ku ngufu Rwanda kwigaragambya biremewe iyo wigaragambya ushyigikiye FPR ibindi no bo icyo ni kimwe ikindi ni imisoro n'imisanzu nanjye najyaga kera nkiri wakanda najyaga ku isoko nkajyanayo ibirayi nkajyanayo inkoko nkajyanayo ihene ntazo najyanyeyo ingurube nazijyanyeyo nubwo zitari zanjye nta musoro n'umwe twishyuraga n'umwe abayishyuraga imisoro ni abazaga kurangura inka bazijyanye za cyangwa bazijyanye i Bukavu uba ndakeka babakaga n'amapatari n'ibyo byose bafite uburenganzira bwo kugura nk'inka 10-20 noneho bakazishorera bakazijyana icyo gihe hari ibintu babakaga ntabwo nari zibyo aribyo ariko hari ibintu babonaga babasaba bakontorora bareba niba n'inka ari na nzima n'ibyo byose ibintu nk'ibyo donc ibyo bintu nibyo FPR yizaniye ikaba yariyemeje kunyunyuza ikindi ni uko ari indwara n'obsession ni indwara hari abantu bagira obsession yo gukunda amafaranga ni nka droga kubera ko ari ntakabona urebe na birirwa bari biririmba cyane ni uko hari abantu barabatindi cyane barabakene cyane witegereje n'uzasanga barabakene babaga mu nkambi bari batungwe n'impungure bari bagize gute niba usanga bafite uwo mururumba munini cyane n'abankuriki nawe arabyivugira ndere gituma nubwo atabivuga neza ariko avuga ko yari umutindi arabivuga kandi ugasanga asebya bene babone byose byo reka tubyihorere ariko icyo nshaka kuvuga ni uko abo bantu bakunda amafaranga bakaba batazi limite ni abantu bari ntakabona n'inkirabuhiri kuko ntabwo wasobanura ukuntu nkakaga agomba kugendana indege ebyiri indege zingahe agenda Air Force One boshye perezida wa Amerika cyangwa iki biteye isoni biteye n'agahinda bo wenda ibyo tubireke da uko biri kose ni uko bafite obsession ni indwara nk'uko abantu bafata za droga ni kimwe na droga n'amafaranga ni droga aba scientifique arabizi barabisobanura ku buryo iyo ndwara yarabafashe ntabwo bazayikira wenda ahubwo ndangiza gusa navuga yuko hari akabazo nyine mbona icya mbere ni uko demokarasi uburenganzira biraharanirwa ntabwo ugukanyiza ugukandamiza ari ubiguha ntaho byabaye ku isi ntabwo ari uwiseze ari wabwiye abafaransa ngo ngiye kubaha uburenganzira bwifuza n'ibyo byose no ntabwo abongereza ari babwiye abanyamerika ngo ntabwo dushaka kubaka imisoro n'ibyo byose byo mukora aho ngaho muri amerika oya abakoraga muri amerika bari bagiye gukora kandi arabongereza nibo bahagurutse bati murabizi ibintu ntabwo ari byo hari ivumbura ariko bivumbuye abirabura barakomeza barabakanda nyuma yabo nibwo abirabura nabo baje kuvuga bati murabizi ibintu ntabwo ari byo abirabura nibo bahagurutse barasakuza ntabwo ari abazungu bahagurutse no muri afurika y'epfo abirabura bahagurutse n'abahinde n'abandi bantu n'abazungu bake cyane byensure bavugaga bati ibintu ntabwo ari normal ntabwo bihwitse cyangwa bizaturimbura abazungu baze kureba kure bavuga bati ibintu bizaturimbura ejo rero tureka n'ubundi ko byari bimeze ntabwo abazungu bari bagisohoka barasohokaga bajya kubona bakabona bateze bambu bushe n'ibiki byose noneho abirabura baba bateze muri makeya rero natwe tugomba kutibohora tutabikora ntabwo FPR ariyo izabiduha ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bizagenda nta naho byabaye ku isi ntaho mbizi donko tugomba kureba ukuntu n'ubushobozi bwinshi no gushoboka ubwoba ariko tugomba kwibohora tugikiza bariya abantu banyunyuza bakanyunyuza ntibahagareke ikindi nanone gituma ahubwo bashyiraho iriya misoro n'ibyo byose navuga ko bitanazanahagarara ni uko ibyo bajya kwiba muri Congo bisa n'ibyakamye bisa n'abafungiye amayira completement bari yafunze ku buryo rwose uriya murengo bari bamenyereye na biriya bintu wenda tureba nk'ukuntu nk'akaga ubwe abaho akonsoma ibintu byinshi cyane atwara ibintu akenera amafaranga menshi cyane ku buryo ayo yakuraga muri Congo ubu asa n'ayakamye kuko aba murusha imbaraga bagezeyo noneho rero akaba agomba nyine gukandira mu baturage akaba yakamura n'ayo mu mahembe n'ayo mu manu n'ayo ahe hose akayatwara ariko akandi kantu nakongeraho nkebura abanyarwanda nanjye bana ntiretse ni uko ibyo Baraka yavuze yuko abanyarwanda tagira urukundo ibyo nibyo niko mbibona nabahoze mvuga ko mu Rwanda bagomba gushishoza bagakora atansiyo cyane ariko ntabwo bibuza bisobanura yuko bagomba kwipfumbata bakavuga ntacyo bakora bashoba gikora ariko n'ubushobozi bwinshi ibyo ndabishimangira ariko abungaje abo hanze uretse ko nyine tuvuka wenda hari ikibazo kivuka bati kuki abantu bateye gutya bifata gutya nuko ari abo mu gihugu ari twe turi hanze twese turi abanyarwanda dukomoka hamwe dufite nyine mentalite zimwe dufite imyumvire imwe nyinshi ni imwe nubwo ndi hano ariko navutse mu Rwanda nibwo gwanje nicyo ndicyo ibyo nabyumvikana nkabashaka kuvuga yuko rero ndarambiranye nuko abanyarwanda tutagira patriotisme wenda nicyo abantu twakunze kwita urukundo iyo patriotisme ni nkeya cyane yagombye gukura cyangwa n'abayifite ni bakeya n'ubu ugasanga nyine n'abayizanye muzanye icyo gitekerezo akaga musamira hejuru agahita mukubita hasi cyangwa akamwica noneho ugasanga birapfuye biragiye kuko ahandi niyo bishe umwe baba ari nk'igihumbi noneho icyo gihumbi 999 bagahita baza bakumerezaho noneho n'ushaka kubarwanya akagira ubwoba ariwe naho twebwe twese dukwiye twikubita mu bwoba tugahita twikubita mu bwisho basanga tujye gute kuko ntabwo byumvikana ukuntu abanyarwanda bajya kwagamana kanga i Buruseli ugasanga hari abanyarwanda ijana abakongomani 500 cyangwa 1000 ntabwo byumvikana okay abakongomani ni benshi ariko n'abanyarwanda bahari ni benshi niba abanyarwanda ngo bashaka ubwigenge bashaka ubwisanzure bashaka demokarasi kuki batajya kwamagana kanga kuki batajya kubivuga kandi batakunyane kuki nta kintu bakora ugasanga ubutaka bari kubaza abandi ngo mugeze ngo nta kintu na kimwe ashaka gukora donc urwo rukundo rwa patriotisme ntarwo byumvikana kuko nta kintu kindi gisobanura yuko umunyarwanda kuwa gatanu kuwa gatandatu adashobora kuboneka cyangwa adashobora kwakora ubusa ngo ajye guharanira uburenganzira bwe kujya twirirwa rero turenganya abo mu gihugu nabyo ni urwitwazo abanyarwanda antu hari ikintu kibuzemo mu bandi baturage bo ku isi bafite nicyo gituma usanga muri Ukraine bari kurwana abantu bakagerwa bibaza ngo ni otani yabashutse n'ibini bari kurwana igihugu cyabo urwanda n'igihugu cyabo ntashobora gukoresha amwaye zose cyane cyane bamuteye bamuteye kuriya bafite uburenganzira bwo kwirwanaho cyane cyane batapatriotique ubwo uburenganzira bufite ntabwo bakeneye kubusaba Joe Biden ntabwo bakeneye kubusaba Olaf Scholz ntabwo bakeneye kubusaba na Putin bafite uburenganzira bwo kurwanya igihugu cyabo mpaka abanyarwanda ibyo ntabwo bifite birababaje biteye agahinda reka ndekere aho ngaho nikomeza gutongana ariko urwo rukundo patriotique igihe rudahari tuzahora turingarizwa amaheto ariko ndasaba ko tubihaba kuko cyane cyane abakomerezi kuri mwe muri RNC biri kubafite imigambi mizima irezoma kandi biri kugenda mu nzira nziza ariko abanyarwanda bikegure bikubita agashyi bareke kujya birirwa bitana mwa mwana babeshyara ngo ni Macron babeshyara ngo ni kanaka babeshyara ngo ni kanaka bamenye ko ikibazo ni twebwe ubwacu ntawe uzaduha uburenganzira nitwe tugomba kubwishakira murakoze cyane nyibazo batuyoboye ndashimira Jean Pierre twari kumwe ndashimira Madame Chantal ndashimira Serge ku hano bw'ibyuma no kuri ubuyobozi bwa radio itahuka no kwitumanaho ryose abashimira baduteze amatwi ababwira ngo nakagaruka nawe utaha murakoze cyane
urakoze cyane amagambo meza urangizanye rwose ntabwo nyasubiramo bivuze ibintu byiza cyane nanjye ndabishyigikiye ibyo uvuze nkaba narangije nanjye ngushima cyane kubera ko waje kuduha ibitekerezo byiza kandi ukaba no kudushyira muri iki kiganiro rwose Imana iguhire ugire ibihe byiza we n'umuryango wawe nkaba nshimira kandi abanyarwanda bose badukurikiye abakunda ikiganiro cyacu abakunda radio itahuka abakunda RNC mwese turabashima cyane kandi turabasaba kugumya gutera inkunga ihuriro nyarwanda no gutera inkunga radio itahuka ubundi ibindi tuzabigeraho nidufatanya twese Imana mwese ibahire mugira amahoro y'Imana turabakunda cyane kuri radio itahuka ni kabyemezo wari bategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mu gihe rugiza mwese Imana ibane namwe
Chago chaje kurimbura rubanda ndavuga